Masithobe intloko zethu.
Lord, as we gather here this fine Easter morning, see the little birds pressing.
Nkosi, njengokuba sihlangene apha ngale ntsasa intle yePasika, sibona amathupha amancinane ezivelisa. Iinyosi zibhabha zingena zifumana iyazo inxaxheba. Iintaka zicula ngokungathi iintliziyo zazo ziza kugqabhuka luvuyo ngokuba ikho iPasika. Siyakholwa ukuba wena wamvusa uYesu kwabafileyo kwiminyaka emininzi eyadlulayo namhlanje, kwaye sivuyela lo mhla wesikhumbuzo.
Let there come an Easter.
Makubekho ke iPasika phakathi kwethu namhlanje.
May we as his servants understand his word.
Sangathina njengabakhonzi bakho singaliqonda ilizwi lakho lokuba sasikubudlelane naye ngoko nokuba ke ngoku sivuke kunye naye sayesihleli kunye kwiindawo zasemazulwini.
Bless the service here in the tabernacle and across.
Sikelela inkonzo ekulomnquba nangapha yakwimihlaba eyakuya kuyo ngale mfonomfono. Philisa abagulayo nababambekileyo.
May it be an Easter for them also and an Exodus.
Yanga ingayipasika kuba kananjalo imfuduko yokusuka eguleni ukuya emandleni.
And those who are dead in sin,
nabo ke bafileyo kwisono nesiphoso banga bangaphila namhlanje ngoKristu. Yaye siya kukudumisa kuba oku sicela egameni lakhe. Amen.
I certainly deem this a
ngenene ndilibalela ukuthi nilichama elimangalisayo eli ngale ntsasa ubuyela apha eJeffersonville, Indiana. Ndibe kunye nelibandla likhulu inkonzo izele kumwe ngenyawo kujikelezwe nangaphandle nakwiindawo zokumisa inqwelo nakuyo yonke indawo. Kuni bantu baseminxebeni kwesizwe sonke, yintsasa entle apha. Intsimbi yesihlanu ngale ntsasa mhlotyana wam onesifuba esibomvu ubhabhe waya efestileni wandivusa. Wakhangela ngokungathi intliziyo yakhe iza kugqabhuka esithi uvukile. Ndahlala ndicinga ngale ntakana ngokuthi ingumhlobo kum ngokuba ndiyayithanda. Njengokuba intsomi isithi ngayo, intakana incinane emdaka yambona ibulaleka emngamlezweni apho isono sasimbeke khona. Kakade intakana leyo yayingenasono, akuzange kufuneke ukuba afele loo ntakana. Kodwa yabhabha yangena emnqamlezweni yazama ukuncothula izikhonkwane ngomlonyana wayo yaze yasitsho sabomvu sonke isifuba sayo. Yindlela endifuna sibe yiyo sam naso njengekhaka lokuzama ukukhusela le nto izukileyo wafela yona. Qonda ukuba ixesha lethu lifutshane apha ingakumbi kwabo bahlobo baphulaphule ngalo mnxeba. Ndingathanda ukucela umdla wethu ngale ntsasa kumfanekiso wathi wathatyathwa kwixeshana elidlulileyo ngekhamera ngombono endawufumanayo apha emnxubeni ngokushiya iIndiana ukuya eArizona apho ndandiza kuhlangana khona nengelosi ezixhenxe zikwimoya yepiramidi. Ndingazi ukuba kwakuya kwenzeka ntoni na emva koko. Ndakufika apho ndicinga ukuba yayisiphelo sobomi bam kuba kwakungekho mntu wayenokumelana nalo kolo dubulo, kwaye ndiqinisekile ukuba ninonke niliqhelile elo bani. Ke ngoko kumwonyo iSabino ngentsasa ethile enjengale, xa ndandisemthandazweni kwabakho ikrele elafakwa esandleni sam kwathiwa eli lilizwi neqele lelizwi. Emva kwethuba ingelosi zavela njengoko kwakuprofethiwe. Kwaze kwathi ngelo xesha linye inqumba enkulu yokukhanya isuka apho ndandimi khona yenyuka ngamashumi amathathu emayile ukuphakama esibhakabhakeni nesangqa esijikelezileyo njengeempiko zengelosi ezo yazoba into emile njengepiramidi esibhakabhakeni kwakwelo qela lengelosi lavelayo. Inzululwazi yawuthabatha lo mfanekiso konke kuya kutsho eMexico njengoko kwahambayo ukusuka emntla Arizona apho umoya engcwele wathi ndandiya kuma khona 40 mile emntla mpuma Tucson. waya kungena esibhakabhakeni ke waza ulinda inyanga ilife wawukhupha lo mfanekiso into engummangaliso kude le sibhakabhakeni apho kungena kubakho kunyaka makhona apho kungena kubakho kwenzeka kwamiphunga okanye nantoni na mashumi amathathu emayile kuphakama nakushumi amabini anesixhenxe emayile kungumla kwabe kusuka kanye kuloo ndawo zazikuyo ezondolosi ngoku babuza befuna ukwazi inzululwazi enye yazo ethusayo yafuna ukwazi nangayiphina intsingiselo kodwa ndizange ndiyixelele niyazi nonke nina nayixelelwa kwangaphambili kodwa yayingeyo yazo yayiyeyenu ke ngoko wathetha nam apho esithi amatywina asixhenxe aza imfihlelo ezisixhenxe imfihlelo ephindwe kasixhenxe ebhayibhile ebivalwe ukususela ekusekweni kwehlabathi iyakutyhiwa ngabe thina siliqela elincinane elithobekileyo xa sithelekiswa nehlabathi siye saxhamla ezintsikelelo nokuva ezomfihlelo umtshato ukuqhawulwa kwawo imbewu yenyoka yonke loo mibuzo yahlukeneyo ityhilwe ngokupheleleyo kuthi kungenguye umntu koko nguthixo ngokwakhe othe wavula ezomfihlelo zisixhenxe zokuba laliyintoni na ibandla ukuba lalikukristu ekuqalekeni nokuba liyakutyhilwa ngomhla wokugqibela ke ngoku ekunyukeni kwako ke sinawo lo mfanekiso phaya ngaphandle phezu kwelitye lihombisileyo kodwa ngoko ndinawo umfanekiso lowo ulapha ukuba uyakuqaphela njengoko ulinda ixesha ilife yawukhuphayo kodwa ingaba aba bantu bandiphulaphuleyo babonakalayo apha ngenene bakhe bakhangela kulo mfanekiso bawubone bawubone ngendlela ekumele bawubone ngayo niyakukhumbula ndandishumayela apha xa lo mbono wafikayo ngengongoma esencwadini yezityhilelo apho abagwebi bakudala apho sabona khona uyesu kwizityhilelo esokuqala xa saqalisayo ukuvula amatyhwini asixhenxe okanye izigaba zebandla gxebe kanye phambi kokuvulwa kwamatyhwini asixhenxe ukristu wayemi enenwele ezifana noboya zimhlophe aze ndayicacisa ngokuyichaza loo nto kuni ukuba iijaji zakudala zamangesi nabagwebi abangengoba kudala kakhulu ekungeneni kwazo esiqalweni ukuba zifungiswe zinikwe igunya lazo elongamileyo zazinxiba iwigi emhlophe njengokuba unjalo kwiintloko zazo ukubonisa igunya lazo elikhulu ke ukuba uya kujika kanje lo mfanekiso ujonge ningakubona ngokucacileyo nilapho esidlweleni ngukristu ningawabona amehlo akhe ekhangele apha ngokucaceka ngangoba enoba nako enxibe iwigi emhlophe yobungangamsha obukhulu engumgwebo wonke amazulu nomhlaba niwabona amehlo akhe impumlo umlomo wakhe niwujike nje umfanekiso kule indlela ababe umise ngayo ngale indlela obumelwe kukuba yiyo yaye uyawubona ungumgwebi owongamileyo akukho umbi ngaphandle kwakhe kwaye loo nto isisibonakaliso esigqibeleleyo kwakhona ubungqina bokuba lo myalezo uyinyaniso yinyaniso oko ke kumenza ukuba angabi sosiku sesithathu koko sisiku ekukuphela kwaso ngenxa yobobumhlophe yabona uyakubona okumnyama ubuso bakhe iindevu zakhe namehlo akhe kwaye qaphela ukhangele uphuma kuye ukukhanya kukhanyisa ngakwicala sekunene elo ajonge ngakulo uze kungamleze kukwelo cala ajonge kulo ngasekunene apho waxolela khona umoni ekukhanyeni kovuko lwakhe sisahamba kuko egameni lakhe ndiyanqwena ngale ntsasa ukuba ndibe benexesha elininzi elinokuchitha kwezi zenzeko zisimanga apha kwawo nawaphi na amathandabuzo ezithe zaqondakalaliswa kule minyaka engamashumi amathathu idlulileyo okanye kumashumi amathathu anesihlanu eminyaka kanye apha kweli bandla ukususela ezantsi phezu komlambo xa kwaoko kukhanya kwehlayo apha ejeffersonville ngowe-1933 wathetha loo mazwi njengokuba uyohane umbhaptizi wathunywa ukuza kwandulela ukuza kokuqala kukakristu umyalezo wakho uyakwandulela okwesibini sikwixesha lesiphelo kwaye siyayibona loo nto siye simangaliswe ngamanye amaxesha ukuba kutheni na ungasaziwanga kwihlabathi lonke mhlawumbi ngenye ixesha siya kuba nethuba lokuyicacisa loo nto ukuba uthixo uthandile ngoku ndifuna ukuba nityhile ezibhayibhileni zenu njengoko sihlala sikholwa ekubeni ilizwi limelwe kukuba into yokuqala ukufundwa kwelizwi ndihlala ndilifunda ngokuba lilo amazwi am alilizwi lomntu ayakusilela kodwa ilizwi likathixo alinakuze lisilele Ngoku siza kufunda kwizibhalo ezingcwele ingongoma.
And we want you to turn first to
ndifuna ke nityhile kuqala kwiindawo ezintathu eBhayibhileni endikhethe ukufunda kuzo.
One of them is in Revelation, the first chapter, and the seventh.
Enye yazo ikwizityhilelo isahluko sokuqala nomqolo weshumi elinesithenge noweshumi elinesibhozo. Apha kulapho wavela khona eneenwele zakhe ezimhlophe njengoboya neenyawo zakhe ezifana nobhedi.
And then I want you also to get in your Bibles, Romans.
Kwakhona ke ndifuna nifumane kwiBhayibhile zenu amaRoma isibhozo ishumi elinanye. Ndikhethe ngale ntsasa iindawo ezintathu zokufunda kwizibhalo ezingcwele ukulungisela umyalezo wam namhlanje ethe iNkosi yawubeka entliziyweni yam malunga novuko.
And then I want you to also
ke ngoko ndifuna ukuba nenze njalo kananjalo uMarko ishumi elinesithandathu oqala nowesibini. Ndiyakukhupha apho umxholo wam. Ngoku izityhilelo esokuqala ishumi elinesibhozo sifunda la mazwi ishumi elinesixhenxe neshumi elinesibhozo. Ndithe ndakumbona ndasuka ndawa ezinyaweni zakhe ndaba njengofileyo. Waza wabeka isandla sakhe sokunene phezu kwam esithi kum, musa ukoyika mna ndingokuqala nokugqibela. Ndinguye odla ubomi ndaye ndifile yabona ndingobudlayo ubomi kusemaphakadeni nasemaphakadeni amen ndinazo nezitshixo zelabafileyo nezokufa nakumaroma isahluko sesibhozo nomqolo weshumi elinanye sifunda ukuba ke umoya walowo wamvusayo uYesu kwabafileyo umi ngaphakathi kwenu yena owamvusayo uKristu kwabafileyo uya kuyenza iphile nemizimba yenu enokufa ngaye umoya wakhe omiyo ngaphakathi kwenu.
And now in Mark, the 16th chapter, the chapter of the resurrection.
Ngoku Marko isahluko seshumi elinesithandathu isahluko sovuko isahluko seshumi elinesithandathu imiqolo yokuqala nowesibini.
And when the Sabbath was passed, Mary Magdalene
yakubona ukuba idlule isabatha oMaria waseMagdala unina noMaria unina kaYakobi noSalome bathenga ubulawo ukuba beze bamthambise.
And very early in the morning, the first day of the week, they came.
Bathi kwakusaza kakhulu ngolokuqala usuku lweveki beza engcwabeni liphumile ilanga.
Now my text this morning, I want to take for a text.
Ngoku itekisi yam yale ntsasa ndifuna ukuthabatha okomxholo kukuphuma kwelanga.
And for a subject, I want
ukuze ingongoma ndifuna ukusebenzisa amandla avuselelayo.
Now, you know,
ngoku yazi mhlawumbi benisiva koonomathotholo nabalungiseleli abahlukeneyo bethetha.
Noble brother Neville this morning speaking his
nomzalwana wethu obeke kuleyo uNeville ngale ntsasa ethetha ngeyakhe ingongoma yepasika ngovuko. Ndaze ndacinga ukuba mhlawumbi ndingathanda ukuyithabatha ngendlela eyahluke kancinci ndingazami ukuphikisa koko ukongeza nje kancinane mhlawumbi ndiyivele kwelinye icala ukulungiselela nina izibhalo yonke indlela ezivelwa ngayo zihamba nayo izibhalo sihlala njalo sibabaza uYesu Kristu awunakuyibaleka loo nto nakanjani na sihlala sibhengeza yena njalo.
Now, as the world today in a memorial service,
ngoku njengokuba ihlabathi namhlanje likwinkonzo yesikhumbuzo okanye ubuncinane eUnited States nakweli cala lomhlaba ngale ntsasa ezinkonzweni nakuyo yonke indawo kuvuyelwa isikhumbuzo solona loyiso olukhulu bakhe banalo abantu ndiyacinga njengokuba umsindisi ekufeni kwakhe okanye selusana ekuzalweni kwakhe wayengenakuze abe lapha kungengako kungena emhlabeni ke ekufeni kwakhe ngokuqinisekileyo wasicamakushela izono zethu.
Many fine little babies.
Kodwa nangoko zibe ninzi insana ezincane ezilinde ezazalwayo. Kwaye babe baninzi abantu abalulekileyo abafela izinto zenene. Kodwa kuzange kubekho namnye owayenokuzivusa kwakhona kwade kwanamhlanje.
Now that it is the greatest.
Ngoku leyo yeyona veki ibalulekileyo kwezembali, owona mvuyo omkhulu walo lonke ixesha, le Pasika kulapho waqondakalisa oko wakuthethayo. Abantu bangazithetha izinto, kodwa asizezo kumelwe ngenene kukholelwe kuzo ngokupheleleyo, zide zibe ziqondakalisiwe ukuba ziyinyaniso. NjengoThixo owathi, zicikideni zonke izinto nibambelele kwezo zilungileyo, akanakunixela into angena kuyenza ngokwakhe.
So he proved who this was.
Ngoko waqondakalisa ukuba yayingubani nalowo wafela izono zethu.
And now not only is it a memorial day of all these great Easter flowers.
Ke ngoku asiyo mini yesikhumbuzo nje kuphela yazo zonke izintyatyambo zinkulu zePasika neminqwazi yePasika nemivundla yepinki njalo njalo esithe sangena kuyo nokuvuya okungcwele, nto leyo ilungileyo. Koko le asiyo nto enene ngolo hlobo. Njengokuba abantu abaninzi namhlanje bezama ukuthi simelwe kukuthi sihlambe iinyawo zethu kanye ngonyaka ngolwesine, size ngolwesihlanu sidle umthendeleko, nazo zonke iimfundiso ezahlukeneyo ze baxoxisane ngokuba kumele ukuba ibe lolu suku okanye oluyasuku, okanye kumele ukuba ibe lusuku lwesabatha na, okanye usuku lokuqala leveki, okanye zonke izinto zithethe nje ngokululo. Yintoni enomnceda yona nayiphina kuzo kuwe nokuba ube nalona ixesha lenzila okanye ubanga naxesha lenzila ukuba ukho bomi kuwe? Zizikhumbuzo nje kuphela, zona akukho nto ichasene nazo. Kodwa ngokuqinisekileyo baziqhubile izithethe zabo, kodwa bashiya eyona nto ingundoqo. USathana akakhathali nokuba ungokhonza kangakanani na okanye uyiqhuba kakuhle kangakanani na imfundiso yakho. Ukuba uphose obobomi awusayi kuvuka nakanjani na. Akunamsebenzi nokuba ungokhonza kangakanani na, ulunge kangakanani na, zingaphi na iinkonzo obe ngowazo okanye uya kuba ngowazo. Oko akusebenzi nento enye ngaphandle kokuba ube uzelwe ngokutsha. Ngoko ke ukuba uThixo wamvusa uYesu kwabafileyo, ingaba wamvusa emvusela isikhumbuzo? Yona le ntsasa yovuko ingaba kuphela yimini enye enyakeni, okanye usuku oluthile sithi ngalo sivuyele oku, okanye singabancedi kuvuko lwakhe? Luthetha ntoni kum? Luthetha ntoni kuwe? Ngoku siyakholwa ngokholo ukuba wavuka kwabafileyo, kodwa loo nto inamthanani nam? Ngoko kwakwiminyaka engamawaka amabini eyadlulayo. Ngoku ukuze sifumane lo mxholo, njengokuba bendidiniwe, ingalo yam ibuhlungu zinaliti ebendizinikwe ngumongikazi kuba ndiza kunduluka ukuya phesha kolwandle ngoku njengoko nisazi kwiintsuku ezimbalwa, kwaye kunyanzelekile ukuba ndikufumane oko kuhlatywa unyana kunye nam. Njengokuba kukho isifo sorhudo, isifo sikabhelushe, nayo yonke into bendidinwe ngenene indikhulisa loo nto, nto leyo uKhesare ufuna ukuba ufumane oko kutofa phambi kokuba uye kungena kwezinye izizwe. Ke yena wathi, nikelani izinto zikaKhesare uKhesare, kodwa ngoko nikelani kuThixo izinto zikaThixo. Bendihleli apho ke ndicinga ukuba ndingathetha ntoni na ngale ntsasa kwesi hlwele esilindeleyo, endinombulelo kakhulu ngaso, ingamadoda nabafazi abanokubeka ubomi babo ulungelelane noko uya kukuthetha. Ndingayenza njani loo nto? Ndingahlala ntoni ukuze ibe ngumxholo? Kwaze kwathi ndisahleli apho sendisondele ekuhlelweni bubuthongo, uqango lwam lwangxola phaa ngaphandle kwicala ngaphambili lwendlu, kungekho mntu apho ngaphandle kwam ngokokwazi kwam. Ndamamela, andayiqonda kakuhle loo nto. Emva komzuzwane yaluqango lwegumbi elingaphantsi apho ndiya khona ukuya kwigumbi lam lokufundela lwangxola, kwakho umntu ohlele eshukumisa ucango. ndaye ndaye emnyango ndavula ucango yaye ndamangaliswa yabe yenhle encinane enelulezile ubhelu intombazanana enamehlo aluhlaza imi apho yakhangeleka ngathi intyatyambo yepasika encinane ehleli apho ijonge kum ngoku yandinika ikhadi yabe ikakade ndiyaqonda ukuba ufika kwam ekhaya kuyawube kukho amakhadi epasika nezinto ezinjalo kodwa ekuphela kwalo ekumkeni kwam ekhaya ndilifumeneyo lelo yaze yathi mzalwana Branham eli lisuka kutata nam yabe ifuna ukuqiniseka uba unam imfakile waye ngutata wayo enesifo samathambo ohleli kwisitulo esinamavili othumele eli khadi ndathi ndakulithabatha ndibulele kweso sithandwa sincinane nje ngokuba sijika simkapho emnyango ndalivula elo khadi kwindlela ebelimi ngayo elo khadi ndifumene kuyo umxholo wam kuba kwelo khadi bekukho uMarko ongcwele 16 eyokuqala neyesibini ilanga liphumile ilanga beliphuma ndaze ndacinga ngaloo nto yaze ngoko ingongoma yokuvuselela kukayesu kristu ngokuba evukile kwabafileyo ndayikhupha apho ingongoma yam ngoku ilanga ekuphumeni kwelanga ke ngoko ke kwakukho ixesha apho ihlabathi lalihleli kubumnyama obupheleleyo kwakusenyanyeni kulo kuselubala yaye laligutyukulelwe ngamanzi lihleli apho ebumnyameni lilusizi likumoya wokudakumba kwaye umoya kathixo ahamba phezu kwamanzi waze wathi makubekho ukukhanya uthixo wayenesizathu sokwenza loo nto kuba ezantsi ngaphantsi kwaloo manzi kwakukho imbewu awayezityalile kwaye loo mbewu yayimele ukufumana ukukhanya kwelanga ukuze kuyenze iphile ke ukukhanya kokuqala ekwathi kwaphiwa umhlaba yayililizwi likathixo elithethiweyo ukukhanya kokuqala kwakhe kwabetha umhlaba yayililizwi likathixo elithethiweyo wathi makubekho ukukhanya kwakho ke ukukhanya loo nto yatshintsha ubumnyama yakukukhanya ukuze kuvelise indalo yovuyo nobomi phezu komhlaba ngoko umoya kathixo njengokuba wawuhamba unothando nemfesane ngaloo mini inkulu imini yokuqala kokuthi chapha kwendalo phezu komhlaba ilanga laphuma latshayela ukunqumleza imitha yalo yawumisa amanzi esuka phezu komhlaba lenza umoya ojikelezayo phezu kwaye okokuqala lalisizisa uvuyo nobomi emhlabeni ngembewu yayililixa elibalulekileyo elo kodwa owu yayingeyonto leyo koko kuphuma kwelanga njengokuphuma ngaloo ntsasa
yepasingeli
thuba ilanga liqhuma lingena esibhakabhakeni lavelisa ukuphuma kwelanga okokona kubalulekileyo kwakhe kwakho ngokuba kwafika iindaba ezizezona zibalulekileyo noko kuphuma kwelanga kunokuba kwenzeka ekuphumeni kwelanga kwasekuqalekeni oku kuphuma kwelanga kwezisa iindaba zokuba uvukile uvusiwe kwabafileyo njengokuba wathembisayo uvukile kwabafileyo ngexesha lokuqala ilanga laphumayo kuGenesis lalizisa umyalezo wokuba kuza kubakho ubomi phezu komhlaba ubomi obubhubhayo kodwa ngeli xesha xa laphumayo ilanga kwabakho ukuphuma kwelanga ukuphindwe kabini nelinye ilanga liphuma yayingeko kuphela kwelanga sun eliphumayo yayingu-son unyana ovukileyo ukuze azise ubomi obungunaphakade kuyo yonke imbewu yedinga kathixo awathi ngokwazi kwakhe kwangaphambili wayibona ilele phezu komhlaba
No more could
babungasena kuze ubombe sitshalo buphile apho ekuqalekeni kwe-SUN ukuze buphilise nanjengokuba namhlanje ngeli thuba oonyana bakathixo baphezu komhlaba ngenxa yokukhanya ko-SON ukubangenisa kubomi obungunaphakade abakhethweyo bakhe awabanyula ngaphambi kokusekwa kwehlabathi wabanyulela kuye ngaphambi kokusekwa kwehlabathi engentsasa yepasika ngoko lo mhlaba kwindawo ethile kwakulele imizimba yethu ngelo xesha kuba siluthuli lomhlaba kwaye ezulwini kwakukho incwadi yesikhumbuzo ke zonke iimpawu ezizibonakaliso zakhe zazikuye esazi ukuba ngokuba lo nyana kathixo wavukayo uyavusela ebomini wonke unyana wayemiselwe ngenxa engaphambili kweli xesha libalulekileyo wayesazi ukuba iyakuba njalo loo nto kwaye yayikukuphuma kwelanga okuzuke ngakumbi kangakanani oko kunoko kwasekuqalekeni ngelo xesha kwaqala ngalo ukuhlichapha ngoku ngoku kwaphulwa kwetywina lepasika kubalulekileyo ngoku namhlanje sinesifo sephepha itywina lepasika abantu bathumela umyalezo omnye komnye ukuze baxhase le ngxowamali okanye inkqubo ukwenzela oogqirha nenzululwazi yezamachiza ukuba isebenze ngento ethile ukubambezela okanye ukunceda kwisifo sephepha zilityina ezo zinto le nto siyibiza ngokuba lityina lepasika xa sithumela umyalezo omnye komnye kodwa xa samkela umyalezo elo tywina liyaphulwa ngokuba ityina lilo elinomyalezo osongelwe ngaphakathi kulo ke ngoku ityina lenyaniso lepasika ngoku kuphuma kwelanga laphulwa yaze imfihlelo ubomi emva kokufa batyilwe ngaphambi kwelo xesha sasingazi ihlabathi laliqundene ebumnyameni laliphampatha lijikeleza umntu ukroka izicengcelezo zaziphakathi kwentliziyo yomntu izinto ezenziwe ngesithethe abantu babenqula izithixo babenqula ilanga babenqula zonke iintlobo zezithixo nazo zonke iintlobo zabantu ezazinamabango bebonke ke bayakungena engcwabeni baze bahlala engcwabeni kodwa ityina lenene liqhekezile waze lowo wakhe waphila njengoko siphila wafa njengokuba siza kufa waze wavuswa kwabafileyo yayiyenjani intsasa akukho njengayo kuyo yonke imbali yehlabathi imfihlelo yenziwa yazeka eyokuba wayekuko kokubini uvuko nobomi kwaye wathi xa athe wavuka ngaloo ntsasa ngokuba ndisidla ubomi niyakudla ubomi nani
Not only was he the beneficiary of the resurrection, but all those seed that was
wayengeyondlalifa nje yena yovuko kodwa naloo mbewu yayithembele kwidinga elikhulu kathixo yayinxalenye lovuko lokuya ebomini ngokuba wathi ngokuba ndisidla ubomi niyakudla ubomi nani yayikuphekezwa kwetywina ke oko ngokuba wavuswa ukuze wonke umntu wokukristu avuswe kunye naye ngokuphuma kwelanga kuzukileyo ke uthixo waqonakalalisa okanye wangqinela ilizwi lakhe onke ukudakumba namathandabuzo ayehambahamba ezingqondweni zabantu asuswa ngokuba yayinguye lowo wakhe waphila wadla wasela wanobudlelwane noluntu waze wathi ndinegunya lokubeka phantsi ubomi bam negunya lokubuya ndibuvuse ke ngoku akazange enze lo bango nje kuphela koko waliqonakalalisa ukuba liyinyaniso ow yinto ezuke njani leyo ndiqinisekile ngale ntsasa ukuba nkuthina thina sikholwayo kuyo asinako ukuyiqonda ukuba yayinto ebaluleke kangakanani naleyo ngokuba wavuka kwabafileyo nathi sele sivukile kwabafileyo ngenxa yokuba sasikuye qaphela ngoku njengokuba ungqalazi lwaliwugubungele umhlaba nembewu zazingenakuphila ngaphandle kuka-SUN ilanga liphume babe ubumnyama buwugubungele umhlaba ke ngoku SON wavuka baze bonke bumnyama banyamalaliswa kokukhanya njengoba kwathi tsapha kwangumla izizweni kusiya ebantwini oko kokuthi akakho apho uvukile endani endani yona ingcelo wayelikonakala lisile ilizwi lakhe wayelikonakala lisile ukuba lona liyinyaniso kuba ngoku wayekoyisile ukufa elabafileyo nengcwaba ubutrinithi bomtyholi ukufa elabafileyo nengcwaba kuba usatana uyimbangi yokufa nguye uminisoko nengcwaba nokunjalo kwaye obo yayibubutrinithi bukasatana kusenziwa yinto enye leyo ke yayikukufa ngokufa uya engcwabeni ngenxa yokuba umonike uyesu wogwini yonke loo nto ikwayinto enye bubutrinithi bukasatana obabukukufa ekwakubambele umntu ebukhobokeni yonke le minyaka kodwa ngoku ubutrinithi benyaniso bukathixo ngenxa yokuba emnye ebonakalaliswe kukristu owayebubomi waze waqhekeza amatywina waloyisa utshaba wavuka uthixo omnye ophilileyo inyaniso ndingulo wayefile ndaye ndibobudlayo ubomi kusemaphakathi nasemaphakatheni ndinazo nezithixo zokufa nezalabafileyo uthixo ekubunye enziwe umntu wahlala phakathi kwethu woyisa lonke utshaba waze waqondakalalisa ukuba ubutrinithi bukasathana baboyisiwe nokuba ubutrinithi bukathixo bazeka kuba nguthixo yedwa unamandla okubuyisela ubomi kwakhona yayinguye lo Emmanuel uthixo ebonakalaliswe esenyameni akumangalisi ukuba abe wayenokubanga phaya kumateyu isahluko sinobinanesixhenxe lonke igunya ezwini nasemhlabeni linikelwe esandleni sam ndinithuma ukuba nibe ngamangqina am kulo lonke ihlabathi wayoyise kokubini ukufa nesoko nengcwaba akazange enze loo nto kuphela waphuma oyisile enalo lonke igunya emazulwini nasemhlabeni konke okwakunguyise konke okungumoya oyingcwele nako konke okwakhe kwakho kwakukuye lonke igunya ezulwini nasemhlabeni linikelwe kum yonke enye into ayinamandla wayeyoyisile ngoku ke ngoku ayisiloo nto kuphela wathumela ilizwi kubathisibile bakhe abakholwayo bakhe musani ukoyika kuba ndingulowo wayefile yaye ndizawubomi kude kube ngunaphakade ndinazo izithixo zokufa nezabafileyo sele ndikoyisile musani ukoyika kuba bonke abamiselwe ngenxa engaphambili imbewu kathixo emiselwe ngenxa engaphambili iyakuza ebomini kwakuthitha oko kukhanya kunqamleze umhlaba kwevangeli ezukileyo kwisigaba ngasinye iyakuvelisa isityalo uthixo ayimisele ukuba isivelise wayevukile kwabafileyo
oh
yinto emangalisa kanjani leyo ndiphilile okanye ndivuselelekile elo gama lithetha igama ukuvuseleleka ligama lesigrike elithetha into ethile enziwe yaphila emva kokuba ibifile njengembewu engena emhlabeni imele kukuba ife intwana nganye yaloo mbewu imele kukuba ife yonke intwana yaloo mbewu kwaye yonke intwana yobomi ebikuloo mbewu imelwe kukuba ivele kwakhona wavuselelwa ingekuphela kwaloo nto ndiyakuthumela obo bomi bandivuselelayo amandla awandikhupha engcwabeni ndiyakubathumela phezu kwenu ukuze anivuse ukuze apho ndikhoyo omnani bekhona nani uluka isahluko sinomine nesine ivesi yamashumamananethoba wathi yabonani ndithumela idinga likabawo phezu kwenu hlalani ke okanye lindani kuwo umzi yerusalem nide nambathiswe amandla aphuma enyangweni ukubonisa ukuba akazange akhuphe kuphela yonke inzuzo kuwo koko wafumana wabela isabelo kuloo nzuzo weza kuhlangula okanye ukuza kuzisa ebomini loo mbewu yayimiselwe ngenxa engaphambili wathi uthixo wayibona ngaphambi kokusuka kwehlabathi wabhala amagama abencwadini yobomi naba ke bephezu komhlaba bengenathemba wayengazanga kuba yintsikelelo kuphela koko ezokwahlulelana ngentsikelelo nayo yonke imbewu imiselwe ngenxa engaphambili ngoku ukuba imbewu yayingekho phezu komhlaba yayingena kuphila kwanyanzeleka ukuba ibe phezu komhlaba ize intshule kananjalo kungenamsebenzi noba lithuba elingakanani na igcinwe ebumnyameni iyakuphuma xa u-SON ayakukhanya phezu kwayo qaphela ngoku weza kwabelana nathi ngayo yiloo nto ivangeli izindaba ezilungileyo nje igama uvangeli lithetha iindaba ezilungileyo iindaba ezilungileyo zantoni ukuba indoda yafela thina ziindaba ezilungileyo ezo ukuba ukristu wazalwa ziindaba ezilungileyo ezo kodwa akuzange kubekho zindaba akuzange kubekho zindaba zifana nezindaba zokuba lowo wabeka idinga ulingqinele idinga ngoku uphila ngonaphakade enazo izitshixo zozibini ezokufa ngelabafileyo esandleni kuye ithunzi lasuswa lemka akuzange kube sabakho thunzi linokubonwa kuba unyana wayephumile engcwabeni kwakungasekho ke uza kufika kungenjalo usenokufika wayesele efikile ivangeli iindaba ezilungileyo qaphela kwa umyalezo wevangeli kanye ngokwawo ngokuqondakalalisa ebantwini ukuba uvukile hambani ekucela abafundi bam ukuba ndivukile kwabafileyo ndaye ndiyakuhlangana nabo ukuqinisekisa loo nto kubo owuthixo indlela ekuya kuba ngayo kulomhla wokugqibela ukukhanya kwakhona kunqumleze umhlaba ndaye ndiyakuqondakalalisa kubafundi bam hambani ekubaxelela ukuba andifanga kwaye andisozithethe koko ndingukristu ophilileyo ndiyakuhlangana nabo thabathani lo myalezo niwuse kubafundi bam ngokuba ndivukile kwabafileyo ivangeli iindaba ezilungileyo uthi injalo loo nto kumahebhere eshumi lesithathu isibhozo ithe sekwanguye izolo namhlanje nangona phakade thina zindlalifa zakhe siza kuqondakalalisa ubomi bakhe ukuba bukuthi ngoku iindlalifa zobubomi ubomi ekungekho bomi bakhe baphilwa bufana nabo yena wayengunyana kathixo waze wafa loo nto ke buvalela ngaphandle kodwa ekuveni kwakhe kwakhona kwelabafileyo ngentsasa yepasika ngoko thina njengabakhonzi bakhe siyalelwe nguye ukuba siye kulo lonke ihlabathi sise ezi ndaba zilungileyo kuye wonke umntu zokuba uyaphila singayenza njani ke loo nto ngelizwi kuphela kuba kubhaliwe ivangela izanga ngelizwi lodwa koko nangamandla nokubonakaliswa komoya oyingcwele ukuqondakalisa ukuba uyaphila ngoku ukuba kukho enye ivangeli njengoko upawulos wathethayo kwelinye laloo maqela ndimangalisiwe kukuba nibe niguqukele kwenye ivangeli ekungekho yenye ke koko ivangeli yokholo lokuzenzisa niye kwintsomi yobuhlelo nemka kwezo ndaba zilungileyo kwaye ngenxa yokuba ndisidla ubomi niyakudla ubomi nani kwaye mna ndingaphakathi kuni nemisebenzi endiyenzayo mna uyohane isishumenesini imisebenzi endiyenzayo mna iyakubonakalalisa mna ndikuni ngonjani umyalezo lowo akumangalisi sithe sanehlabathi elinobumnyama le ntetho yengcingane kodwa ngeqala ngokuhlwa kuyakufika ukukhanya kwakhona kuyakubakho uvuko ngexala ngokuhlwa kuyakubakho ukukanya ngexala ngokuhlwa ngoku kwa umongo walo myalezo wathunyelwayo wokuba uvukile kwabafileyo thina bazindlalifa zakhe thina bahlulelane naye ngovuko sinenzuzo esifumanayo kule nto ngokuqondakalalisa kwihlabathi ukuba uyaphila asinakuyenza ngalizwi kuphela loo nto asinakuyenza ngasithethe sithile somntu singayenza kuphela ngokubonakalalisa ngokuchanekileyo loo nto sikhomba kuyo yilusizi namhlanje kuba baninzi kakhulu ukuthi abazami kusa abantu kukristu sizama ukubafaka kwibandla elithile kwintetho nje engcingane kodwa simelwe kupasa kuKristu nguye ukuphela kwakhe nokuphela kwakhe unobomi lo unaye unyana unobomi kwaye ukuba ubomi womntu ofileyo bukhutshelwe kuwe uya kuphila kwabo bomi wabuphilayo ukuba igazi lomntu noluluhlobo oluthile uze uthabathe igazi komnye umntu utshintshele igazi lomnye umntu lingene komnye ngokuqinisekileyo uya kuba lolo hlobo lwegazi kwaye ukuba umoya wakho ongaphakathi kuwe ubalwa ekubeni ufile uze ufumane intambi zobomi ngunaphakathi kukristu ibe phezu kwakho amaroma isibhozo ishumi elinanye athe ukuba umoya womvusayo ukristu kwabafileyo uhleli ngaphakathi kwenu uya kuyiphiliswa kwangokunjalo imizimba yona enokufa kwa obo bomi bunye lo mandla manye kwa ezo zinto zililifa ezo yenazo apha emhlabeni zisuka kuthixo wakuhlangula imbewu yezwa ngenxa engaphambili nguthixo abo bamagama ayebhalwe kwincwadi yobomi yemvana ngaphambi kokusikwa kwehlabathi noko kukhanya kwevangeli yovuko ukungqinelwa kwelizwi sasinjani ukuba yena wayengukristu ngokuba wakuqondakalalisa oko ngoko wayethetha ngako yakwazi njani umyalezo weli lixa uthixo yokuqondakalalisa akuthembisileyo kwaye uyathetha ngako naso isibonakalaliso sokuba thina sisindlalifa kunye naye eluvukweni uyakuqondakalalisa oko athethe ngako oko wathembisa ukukwenza kukristu wakuqondakalalisa eluvukweni oko wathembisa ukwenza ngemihla kamoses wakuqondakalalisa oko wakuthembisa ngemihla kaenoki wakuqondakalalisa yo yonke imihla abapostile wakuqondakalalisa ngoku ngalo mhla uqondakalisa oko wakuthethayo ngokuba abo bayinxalenye yalo mbewu yayimelwe encwadini yobomi wathi wabuyela ukuyihlangula ibuyele kuthixo kwakhona o onjani umyalelo ngentsasa yepasika akazange avuke nje kuphela koko iindlalifa zakhe zavuka kunye naye yena zazikukristu ekubethelweni kwakhe zazikuye ekuvukeni kwakhe thina sizindlalifa zakhe ezivusiweyo ekubenza sifile ebumnyameni ihlabathi inobumnyama ngokungakholwa apho amabandla namahlelo nezinto ezinjalo zazasikhupha khona kwaye kukho into ethile ngaphakathi kwethu ebizayo ow sifuna uthixo sihlambele sinxanelwe uthixo sajoyina amawisi lamabhaptiza abakwamoya amarhabe nayo yonke enye into ukanti kusekho into ethile engekalungi asibanga nakuyifumana okwangoku kwaze kwathi ngequbuliso ngelithiwa besisaphampatha ebumnyameni uvuko olukhulu lweza kuthi ekubonakalisweni kwelizwi likathixo ledinga njengokuba yena wayesisibonakaliso selizwi likathixo elibekwe ngedinga andiyi kushiya umphefumlo wakhe kwela bafileyo ngoyingcwele wam andiyi kumnikela ekuboneni ukubola walibonakalisa lonke ilizwi likathixo lalithengiswe kuye waliqondakalelisa xa wavukayo ngentsasa yepasi ngoku abo babephambathe ebumnyameni bejikeleza yonke indawo kuba babe nokuhlamba iinyawo zabo ngale mini okanye ukuba babengagcina imini ethile okanye benze imithetho ethile zonke ezo zinto zedlula kuba kwabakho uvuko olunobuqaqawuli eladeloyisa yonke into eyenziwe ngumntu awakhe wayenza sonke isizathu esenziwe ngumntu akuzange khe kubekho kwade kwalelo xesha indoda eyathi iyakubeka phantsi ubomi bayo yazi yabuchola kwakhona wadela weyisa oko kuqonakalasa kwenzululazi babe nako wawuvuka kwakhona xa babesitho ukuthi uyesu kristu ayisekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade besithi amandla akhe akayiyo into enye bathi ivangeli yakhe ayisekwayileyo inye ngelithiwa ibhayibhile ithi kwa into enye uthixo wadela weyisa lonke ihlelo yonke imfundiso wazihambela phambili ngomoya oyingcwele wakhe njengoko wathembisayo waze waqondakalisa oku kuthi ukuba uphilile singabo baxhamla uvuko lwakhe sivusiwe ekubeni sasifile ehlabathini kwisono nakwizigqitho usivuse kunye naye sivuke kunye naye ngoku sihlele kwiindawo zasemazulwini kukristu yesu ukuzisa kwakhe umoya wakhe uzisa kwabo bomi bunye kwakhona phezu komhlaba ukuba umoya kathixo owamvuseyo ukristu umzimba onentambiso ukuba umoya kathixo uthambisa lo mzimba kangangokude xa lo mbewu uyawaya ungena emhlabeni akabe nakuyeka iphumle nje apho hayi wamenza waphila wamvusa By the same words, by the same
I like for you to turn to the book of Leviticus. I used to speak to the children of Israel that when you go to Tetanavandra Vagasrael, Ubakani Tenafika, Kulo Elizwe, and Nikalona, and to the place of position.
And he shall weigh the sheep before the Lord to be accepted.
Ali changa changi se isinda pamko Yehova ukuze linikolekise. Ali changa changi se umbingele lingengomso emva kwesabat.
If there would be any holy ritual,
ukuba kwakuzabakho naliphina itheko elingcwele lalimelwe ukuba ngomhla wesabatha owawungumhla wesixhenxe weveki ngomgqibelo ke lowo. Kodwa uqaphele kwesikhumbuzo sokuba lithangathangiswe ngosuku lokuqala lweveki. Isithungu esesokuqala sakho kwimbewu oyihlwayeleyo sakufikelela ekuvuthweni, wawusisika esithungu usithabathe usise kumbingeleni. Umyeke asithathe asithangathangise phambi kwenkosi esenzelwa ukwamkeleka kwakho ukuze wamkeleke. Nguwe oze nesithungu sakho, yena ke uza kusithangathangisa phambi kwenkosi ngo hayi ngesabatha umhla wesixhenxe koko ngomhla wokuqala esiwubiza ngokuba icawe, SUNDAY, kakade ligama lesiroma elo elithetha ukuba babewubiza ngokuba ngumhla welanga ngenxa yesithixo selanga. Kodwa indlela eguquke ngayo loo nto ayisengo SUN ngoku, ngu-SONDAY, ngumhlakanyana. Apho kwathi olwakhozo lwengqolowa okuqala kathixo okuvuka kwabafileyo umelwe kukuthangathangiswa phezu kwebandla kuba siyimbewu yakhe. Wayeleyo yeyokuqala kwimbewu yabo baleleyo ithangathangiswe ngomhla wokuqala weveki. Ngecawe wavuka waziphakamisela isandla esithi sala kakuhle, wenyukela enyangweni emmehlweni abantu. Aphela yayilukhozo lokuqala lwengqolowa kathixo lwathi lwavuswa kwabafileyo, ukhozo lokuqala lwengqolowa kathixo ngamandla avusayo kathixo. UThixo wayeluvuswele kubomi bakhe, wamvusa kwabafileyo, kwaye wawolulibo lokuqala kwababelele, ulibo lokuqala. Yayinguye eso sikhwebu, yayiloo nto kwakufanele ukuba bathangathangiswe eso sikhwebu kuba yayisesokuqala esifikelele ekuvuthweni. Yaye sasithangathangiswa njengesikhumbuzo sokunika umbulelo kuThixo kukholwa ekubeni ezinye ziyeza. Yayingumqondiso lowo. Kwaye namhlanje njengonxa yokuba wayengunyana wokuqala kaThixo ukufikelela ekukhuleni ukuba abe kuThixo, wakhiwa wancothulwa emhlabeni waze wathangathangiswa phezu kwabantu. Oh, sisifundo esimangalisa kangakanani eso ngamandla ovuko okuqala nakubeni ethe wazekeliswa nangamaxesha amaninzi njengokuba siza kubona ekuhambeni kwethuba uba wazekeliswa, kodwa ezingenene yayisisivuno sokuqala kwabo babelele. Wathangathangiswa phezu kwembewu ebekwe ngedinga eyayinedinga lobomi. wathangathangiswa ngomhla wePentekoste xa kwaphuma isandla esizulwini sithangathangisa njengomoya ovuthuza ngamandla kwaze wathangathangiswa phezu kwabantu abantu bangePentekoste aba bephaya phezulu kwiPentekoste belindele intsikelelo yakuza waye kuza kuthangathangiswa kwakhona siyaqonda ngomhla wokugqibela ngokaLuka 17:30 ngomhla onyana kwakhona ngomhla ayakutyhilwa ngawo son unyana womntu okanye athangathangiswe phezu kwabantu kwakhona ngoku ngubani unyana womntu ekuqalekeni ubekho ulizwi ulizwi wayekuthixo ulizwi enguthixo waze ulizwi wenziwa inyama wahlala phakathi kwethu waye ukuba yonke imfundiso esinayo nokungqinelwa kwelizwi likathixo ngelizwi likathixo ngemiqondiso ngemangaliso esiyibona namhlanje ukuba kwincwadi kaLuka apha oko njengokuba besiqaphula kuyo okanye uLuka 17:7 9:3 nomalaki 4 nezibhalo ezahlukene ezitheleneyo nazo ukuba elalizwi kwakhona lithangathangiswa phezu kwabantu ukuthi izithethe ezifileyo zabantu zifile abe unyana kathi kaphilile kwakhona ngobhaptizo lukamoya oyingcwele kanye abaphakathi kwethu abephisa ngobomi njengokuba uKristu wayengokuqala ukuvuka kubo bonke abaprofeti njalo njalo nakuba kuzekelisiwe kwiindawo ezininzi wayesisivuno sokuqala sabo ababelele umthakazi ekuzeni kukaKristu uphuma kwibandla kuyakunyanzeleka kwabekho isikhwebe esithangathangiswayo ngemihla yokugqibela oh ukuthangathangiswa kwesi sithungu yayintoni isithungu esokuqala esiye safikelela ekukhuleni esokuqala kuqondakalaliswa ukuba siyiyo ingqolowa loo nto yayibonakalisa ukuba sisisikhwebu halleluya ndiqinisekile ukuba niyabona ukuba ndithetha ngantoni na sasithangathangiswa ebantwini kwaye kwixesha lokuqala siyakuvela kwenzela isigaba sexesha lomthakazi kuba uvuko lokuphuma ebumnyameni bobuhlelo luya kuba ngumyalezo obonisa ukuba ukukhula okuzeleyo kwelizwi kubuyile kwakhona kumandla akho okuzeleyo kwaye kuya kuthangathangiswa phezu kwabantu kwangaloo miqondiso eminye nemimangaliso awayenzayo phaya kudala ngokuba ndisidla ubomi mna nani niyakudla ubomi ethetha kwinkosikazi yakhe ngokuba ndisidla ubomi mna niyakudla ubomi nani yayilolunjani uvuko olo kwaye lolunjani uvuko olu ukuvuswa kwabafileyo ukwenziwa uphile kuKristu Yesu ngamandla aphilisayo kathixo wathangathangiswa kubo ilizwi kuba yayililo lathangathangiswa kubo kwakhona ngomhla wePentekosta ilizwi libonakala lisiwe ngoku njengokuba ndisitsho oliza kuthangathangiswa kwakhona ngaloo mhla wokugqibela uthi ke ngoku ima umzuzu umzana uBranham ndazi ibandla elike nam ndiyalazo kwam yabona kodwa ngoku ngokomzekelo bekunokuthini ukuba besiza kubuyela eTucson ngale ndlikalanga ngoku ukuze mntu ngamnye kuthi abeza kuhamba ngekhadi lakhe enkulu entakaca zibe zonke izitulo zenziwe ngofele lwexhamakazi esona sikhumba sithambileyo sithambe esimnandi ukuhlala kuso ibe imigangatho yayo ibengezela ivi lokuqhuba lolulekwela tyatyekwa ngemali ibe inezikhonkwane zedayimani kuyo yonke ukanti injini ilingiwe ngokwezokukhanda kwenqwelo ukuba injini eyiyo namavili abe enabo bonke ubuxhakaxhaka obuwagcina ehamba ethanjiswe amafutha namavili kuqondiwe ukuba akanamingxuma engafufi moya yonke into ilingalingiwe ngokwenzululwazi sele ityhaliweke yakhuthwa kumgca ehlanganiselwa kuwo zizombini zizezombini zizaliswe ngamafutha enqwelo ngamandla akuhamba lawo amafutha enqwelo ngokuba phakathi kuwo kukho ichiza elibangela ukuba amafutha enqwelo alungele ukuhamba ngakumbi kodwa ngoku uthi xa uza kuzijumisa nakubeni zombini zikhangeleka ziyinto efanayo kanye kodwa kubekho enye yazo engenayo nentlansi ingenawo amandla okuyidumisa ke uthi amandla akumafutha enqwelo mzalwana uBranham kodwa ndikhathali nokuba angakanani na amandla akumafutha enqwelo ngaphandle kokuba kubekho intlansi yomlilo apho eza kubonakala lizalo mandla ngaphandle kokuba kubekho amandla apho umnina kwaloo nto ngamafutha enqwelo isenokuba ingamanzi nje ide akunamsebenzi nokuba kungakanani na ukubangwa zizifundiswa zeza kwalizwi niyimisa ngendlela kangakanani na inkonzo yenu ingakanani na imfundo onayo uyithanda kangakanani ibhayibhile kude kuthangathangise ezo zikwebu ade umoya ingcwele angene phezu kwaloo mntu ukuze avuse elalizwi amafutha enqwelo amele ilizwi liyinyaniso kodwa ngaphandle kukamoya alisayi kushukuma sisebenze kakhulu ngobuxhakaxhaka asenza nto ngondoqo owenza into isebenze usweleke amandla angawo kathixo amandla ovuko lukayesu kristu phezu kwebandla ukuze abonakalalise enze kubonakale ukuba la ngamafutha enqwelo isenokuba kwinkonxa yamafutha enqwelo ukanti isenokuba ngamanzi nangoko yabona kodwa inye indlela yokuyiqonda loo nto ukuthi uthabathe ububomi ubufake kuyo kwaye oko kuyakuqondakala ukuba ngamafutha enqwelo na okanye hayi kwaye xa uzama ukufaka umoya ingcwele kwihlelo ufana nokuzama unganako ukutshitshiza uya kuyonakalisa injini yakho ngokuyizalisa ngomsa kodwa ow ndiyavuya kakhulu ngoba kukwamandla eshumi lamawaka amafutha enqwelo ilizwi likathixo nomoya ingcwele ukuza kwalumeka nokuza kuvusa amandla kathi kwangene kubomi bendoda okanye kubomi bomfazi okanye kubani yiloo nto eyatyhalala cadilaki yehla ngendlela phaya ngaphesheya phantsi kwamandla okuqobo kamoya ingcwele owabuya wathangathangiswa phezu kwabantu ngomhla wepentekoste emenza ukuba ibe kwanguye izolo namhlanje nangona phakathi yayiseso sithungu sokuqala esathi savela siphuma kubo bonke abaprofeti esasimnyana kathixo ukumkani wabo bonke abaprofeti abekho amabandla amabandla abathakazi abathakazi amabandla abathakazi abathakazi kodwa umelwe kukuba abe mnye halleluya kunyanzelekile uba kufike umthakazi onguye ufanele ukuba abe mnye ongenabuxhakaxhaka bodwa koko enaye undoqo wakho esenza ibandla elo liphile lihambe kumandla ovuko lwakhe side sifike kuloo ndawo side sifumane loo ndawo kunceda ntoni ukosula ubengezelise iindawo eziphakathi emavilini wenza ntoni ukuyenza ibukeke xa uyijongile okanye wenze umsebenzi wokuthenga izikhundla xa engekho undoqo kulo akunamsebenzi wawungakanani na ubuxhakaxhaka obuqondakalise ukuba obulungileyo kunyanzelekile kwakubekho undoqo oya kuyenza ukuba isebenze nantso into owayiqondakalalisayo halleluya nantso into eyaqondakalaliswa
ipasikawayengelo
lizwi kuphela ngoko wayenguthixo ngokwakhe undoqo ekwilizwi nantso into eyenza umzimba kayesu kristu ubanda uqinile ufile usengcwabeni washukuma wangena ebomini waze wavuka kwakhona latyhalwa lasuswa ilitye ndingulowo wayefile efeka ngokuba nelanga lathi ufile inyanga yathi ufile iinkwenkwezi zathi ufile yonke indalo yathi ufile ke ngoku ihlabathi lonke liyaqonda ukuba uyaphila kwakhona wayengebubo ubuxhakaxhaka bodwa ilizwi likathixo wayengumdoqo wokuliqondakalalisa njengokuba yena wayengumyeni umthakazi umele kukuvela kuba uyinxenye yakhe yaye kunokuba kubonakalaliswa ngokwenzaliseko yazo naziphina izityhilelo ezizathi zathetha ngumthakazi uya kubonakalalisa kuphela ukuba wenze into eyahlukileyo kumyeni ayingomthakazi ngokuba yena uyinyama yenyama yakhe ithambo lethambo lakhe ubomi bobomi bakhe amandla amandla akhe yena unguye njengendoda nomfazi babebanye yaye umfazi uhlala ecaleni kwayo lona lithabathe umoya wobufazi ophuma kuye inyama ephuma kwicala lakhe yena kokubini ukuxhakaxhaka nondoqo inkosikazi umoya wakhe nenyama yakhe wakuhlanganisa oko wenza ubuxhakaxhaka nondoqo lide ibandla okanye abantu onke la maqebengwana amancincane epasika amatheko neenkonzo ezinkulu nobuqheleqele ayakufilela adlule lide elo bandla libe kuko kokubini undoqo nobuxhakaxhaka uze umoya kaThixo owamhambisayo uba enze izinto azenzayo ukuba wabetha ngeshumi lesithandathu lesilinda uyakwenza njalo nomtshakazi amen kuba yena wathi kuyohane ishumi lesine ishumi lesibini lo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo mna uyakuyenza naye ndiyakumnika ulawulo kundoqo wam kobuxhakaxhaka bakhe ukuze ihlabathi lingabi nako ukumelana nabo ngaye ndiyakumvusa kwakhona ngomhla wokugqibela nanko umyalezo wepasile undoqo ekunye nobuxhakaxhaka kuhlangene ubuxhakaxhaka ngaphandle kondoqo abuloncedo ngomdlalo nondoqo ngaphandle kobuxhakaxhaka ungakhala ukhwaze uphume unyuke usihla yonke into ofuna ukuyenza uze uphike elilizwi okwake ukuncedana utshitsha nje utshixizisa ipiston ye unayo intlansi apho yokuqhwitha kodwa awunawo amafutha okuyibasela iyakusebenza kuphela zakuhlangana ezo zinto amen ngoko enye iyakuhlala ithi cwaka enye ke iyakunyuka nantso into eyenzeka kuphela ukanti zombini zisenokhangeleka zifana zombini zibangeke ukuba zingamabandla zombini zibangeke ukuba zingumtshakazi kodwa enye inobuxhakaxhaka kunye nondoqo yenza izinto zenzeke ezo wathi kwinyaniso ayinakushukuma nje akunamsebenzi nokuba buxhakaxhaka bulunge kangakanani na kuya kude kufike undoqo xa loo ndoqo efikile laa mlilo uyenzeka ukuze uhlangane nela chiza lokwenza amafutha enqwelo asebenze kumafutha enqwelo kuze kuthi xa oko kudubula kwenze ukushishiza ukuze oko kushishiza kushukumise yonke intshukumo konke ukunyakaza kokuba usekwanguye izolo namhlanje nangona phakathi nalo uvuko nawo ngamandla wenene kathixo ubuxhakaxhaka bukunye nondoqo aphela ngumoya odlisa ubomi yintlansi eqhwithayo akuno mafutha enqwelo aqhwithayo yintlansi etshisa loo mafutha yabona awunakwenza nto ngaphandle kwam kodwa unam unokwenza zonke njengokuba yena eli lizwi ngubawo ophilayo ubawo wandithuma ndinithuma ngokunjalo nam njengokuba ubawo wandidubulisayo endingenza kuyo yonke into ndenza kuphela oko kukholekileyo kuthixo ngoku njengoko wandithumayo ndithuma nobuxhakaxhaka bunye nam kwaye kuthabathwa obuxhakaxhaka bunye ukusebenza loo nto ukuze le miqondiso ilandela nabo ababanga ukuba banobuxhakaxhaka undoqo uyawuthabatha eyakhe indawo upawulos wathi iindaba ezilungileyo zeza kuthi kungengalizwi kuphela ngamafutha enqwelo kuphela koko ngentlansi kananjalo ukwenza loo nto ishukume nantso ke zeza kuthi ngaloo ndlela ikwanguloo moya mnye wamvusayo kwenza ukuba kuphile ikholwa lenyaniso liye kubomi okungunaphakathi ngokukhumbula xa sithetha ngokukhangela njengokuba siphuma kwixesha lethu qaphela kwaloo moya mnye ngoku amaroma isibhozo isinye ngoku masiyifunde nje kwakhona amaroma isibhozo isinye siza kubona ukuba ithini nale kulungile kwaye hayi amaroma ndithetha isibhozo ishumi elinanye ukuxolo kumaroma isibhozo ishumi elinanye kodwa ukuba kukho ingxaki nantso ke indawo abahamba ngayo ukuba ke umoya walowo uthixo umoya oyingcwele wamvusayo uyesu kwabafile umi ngaphakathi kwenu ngoku nantso ke ukuba umoya womyeni uhleli ngaphakathi kumtshakazi ekwenzeni kukathixo umyeni wakhe wokuqala wenza umyeni wokuqala yena ke wayekubo kokubini indoda nomfazi emoyeni wambumba ngothulo lomhlaba ukumenza abe yinto ephathekayo yayeqaphela xa wenza uefa emsusa uadamu akazange athawathe elinye isunsu lodongwe wamenza kwangelo sunsu linye lodongwe ilizwi elikwalinye kuba uadamu wayelilizwi elithethiweyo yabona wamkhupha kuye waze wathabatha wayenomoya wobudoda nobufazi waze wathabatha umoya wobufazi wawususa kuadamu wawubeka kuifa ngokuba useyinxenye umoya kaadamu yinyama kaadamu ngoko yayingumoya kaadamu undoqo owathi waphilisa ubuxhakaxhaka bomzimba wakhe ngoko umthakazi naye umele okokuba yinyama yenyama yakhe abe lithambo lethambo lakhe ngoko iyakuthini le nyama inokonakala ukuze ibe yinyama yakhe siza kufika kuloo nto emzuzwini yabona yenziwa njani kanjani luyintoni olu tshintsho olukhulu qaphela Ngoku kuba umoya walowo uThixo wamvusayo uYesu kwabafileyo umi ngaphakathi kwenu. Yena wamvusayo uKristu kwabafileyo uya kuyenza iphile nemizimba yenu enokufa ngaye umoya wakhe umiyo ngaphakathi kwenu. Oh, bethu. Abo bamiselwe ngenxa engaphambili kakade njengembewu eyalala phezu komhlaba. Abo babenobomi ngaphakathi kwabo. Abaninzi babo babefile babeyimbewu nje ebolileyo amanzi nezinye izinto zabatshisa baphela. Kodwa uyazi kwakho imbewu eyayilele apho ilungele ubomi uThixo wayazi ukuba yayilele apho. Ngoku abo bamiselwe ngenxa engaphambili ngabokuqala ukwenzwa baphile ngomoya oyingcwele. Kuba umoya oyingcwele uzela ukubanga abangabakhe. Ngoku into enzulu le ngoku uze uqiniseke ukuba uyifumana kakuhle. Ngoku njengokuba ilanga lalithunyelwe kumhlaba wonke lingezelanga kuvelisa amatye awela uthu lokwawo eze ebomini. Lalingezelanga ukuzisa uthulu lonke kubomi kodwa lalizokuzisa loo nxenye yothulu olwalusongele ubomi. Asingabo bonke abantu abayamamkela uKristu. Oh hayi. Kodwa ngabo uThixo owamisela ebomini ngenxa engaphambili bathe bafakwa ngaphakathi kuthulu lomhlaba ngabo aza kubenza baphile ngabo abo. Ukuze ngoku olo thulu luyakuhlala apho elangeni luzele uthi o eli langa lakudala lishushu kakhulu. Elo litye lithi ilanga elidala lishushu kakhulu. Kodwa laa mbewu incinane yathi nantso into endifuna yona yazi yaqala ukuphuma iphuma ingena ebomini yavusa loo nxenye yothulu. Ngokuba ilanga alizanga lithunyelwe ukuza kuphilisa ilitye lingazanga kuphilisa uthuli koko ukuza kuphilisa ubomi bembewu. Ngoku umoya oyingcwele uyangena ngokukakade. Wawungaqikelelwanga uyakuthini ukuba ingabi ngabo bonke abantu abawamkelayo. Wawungathunyelwanga bona. Omnye umfo andixelela andikholwa andikhathali noba ungathini na uba ungavusa abafileyo okanye nantoni na uphilisa abagulayo loo nto uqondakalise nangayiphina indlela andikakholwa nguwona ngoko. Ndathi ngokuqinisekileyo awungekhe ungongakholwayo. Loo nto ayithethi kwanto kuwe yayingathunyelelwanga nokuthunyelelwa wena ithunyelwe kwabo baya kukholwa. Umyalezo uza kwikholwa kwabo bathabalalayo ububudenge kodwa kwabo bakuKristu bayinxenye yaloo mbewu ubomi. Ibalana lam elingacacanga loo mfama owabeka iqanda phantsi okanye iqanda lokhozi phantsi kwenkukhu yabona olwakhozi incinane lwaluthe ngokuqinisekileyo lwalukhangela lungaqhelekanga isidalwa esincinane xa loo mfama wayenzayo loo nto wayenzayo yokubeka iqanda lokhozi phantsi kwesikhukukazi sakudala saze saqandusela intonto elingaqhelekanga liphoxekile kwaye lalingaqhelekanga umfo omncinane wayengakhangeleki njengazo iintsiba zakhe zazingafani ezezinye ezo waze nje wayengangaqhelekanga umfo omncinane kwaye onke amanye amantonto enkukhu amqaphela ukuba ngumfo ophoxekileyo naze izikhukukazi zajikeleza. Wayengathandi nohlobo lokudla awayesondliwa ngalo. Wayengakuthandi nje oko kuphanda kuloo hoko yenkukhu yena wayengenanto yakwenza naloo nto. Ngoko wamangaliswa uba kwakutheni na ukuze abe ngophoxekileyo nje konke kuloo ndawo nakanjani yabona. Kwaye wangazanga ncamle nantoni na wayesidla nje ngokwaneleyo ukuze kumgcine ephilile ngokuba wayengayithandi incasa yaloo nto yabona kuba wayengelo ntlondo lwenkukhu indawo yokuqala yabona. Ke isikhukukazi sasikokoza ngokuthi uyazi iintsuku zemmangaliso sidlule akukho nto enjalo joyina icawe yayingavakali ngokukho nje kuloo mfo omncinane. Ngoko walandela ijikeleza neso sikhukukazi kwathe ngenye imini umama wakhe ukhozi oludala lwalusazi ukuba lwalubeke inani elithile lamaqanda kwabe kukho elinye elingekhoyo. Lwalusazi ukuba olo khozi lwalukwindawo ethile ngokuba laqalisa ukuphuma ukuya kufuna lona. Lwaze lwajikelezwa phezu kwencopho yentaba nasezantsi emifuleni naphezu kwayo yonke indawo elalinokuba kuyo. Ngelithuba yena yayilithuba lokuba azalwe yayilithuba lokuba aqanduselwe aphume. Wathi mhlawumbi ihlungulu lingene laliqwila iqanda lam mhlawumbi isangxa andazi ikho into eyixhole iqanda lam. Kodwa ndiyazi elaa qanda lisengqondweni yam ndinonyana kwindawo ethile ndiza kumzingela. Wenza njalo uThixo ulolo khozi lukhulu. Ezincingeni zakhe wazi ukuba uya kuba nebandla wayesazi ukuba uya kuba nabantu kungenamsebenzi noba baginyelwe yintoni na noba baqanduselwe phezu kwantoni na uyafuna ufuna abangabakhe. Kwaze ngenye imini ibali liyaqhubeka olu khosi lwakudala lwabhabha phezu kwehoko yenkukhu lwalukhangela kwindawo yonke laze lamfumana. Oh, olo luvuko uqonda nje inenene ukuba lwalungeyonkukhu ngapha koko lwalulukhozi yaye lalihlela ifundiswa ukukhangela phantsi ukhangelwa isinambuzane okanye into ethile kwihoko yenkukhu kodwa leva isikhalo esathi khangela apha phezulu ngapha laze lakhangela phezulu kwentlakwalo kwabe kukho isidalwa esinempiko esilishumi elinesine lenyawo sinamandla kunazo zonke iinkukhu ezazikho kulo hoko yenkukhu saze sambanga ukuba ungunyana waso ngathi mama ndingafikelela njani kuwe wathi phuma nje qala ukuphaba iimpiko zakho kuba ulukhozi yabona wayesazi ukuba wayenonyana kwindawo ethile ungena emsebenzini wayekhulisele entonini na unonyana kwindawo ethile nothixo uyazi halleluya unelimiselwe ngenxa engaphambili ibandla limiselwe ngenxa engaphambili wayesazi ukuba unonyana nentoni nomthakazi olindileyo kwindawo ethile xa umoya ingcwele eqala ukubhabha phezu kwaloo nto eso sithungu sokuthangathangisa owu bethu usekwanguye izolo namhlanje nangona phakathi akaloba lithile liyintsomi koko uyinene akunamsebenzi nabangaphi na abazama ukumxelela ukhozi wayengazi uba intoni na ukhozi ukanti wayelukhozi wayengayiqondi kwade kwakho into ethile eyafana naye ngesimo awathi wayibona ifana naye exebe waye xa sibona hayi ihlelo lemvaba hayi PhD hayi LLD hayi ummelwano olungileyo koko unyana kathixo obunjwe ngomfanekiselo kathixo enamandla aqinisekileyo wenene kathixo ukuza kuphendula isicelo salo mhlaba sokuba yisekwanguye izolo namhlanje nakunaphakade akusekho sikukazi yakukubamba uzingela umama wakhe ulukhozi indawo yokuqala uyaqaphela olo khozi lokwenene luyaqaphela ubizo lwelizwi likathixo kuba lulukhozi ukhozi kukhozi ilizwi ngaphambi kosekwa ilizwi kwilizwi ilizwi elamisela ngenxa engaphambili kwilizwi elibhalweyo lelixa uyayiqaphela indawo eyakho uzingela yona okungoko lo mzimba ungomhlaba uyavuswa uziswe ngokuvusa kukamoya kathixo ukuze uthobele ilizwi likathixo ngokukhawuleza wathi xa ufuna ukwazi ukuba ngayafuna njani apho kuye wayecinga ukuba ngeke abe nokuyenza loo nto awunokwazi ukunyukela ngentla kunokuba uxhume ulintshontsho yabona kodwa olo khozi lwathi akunjalo oko kekhangela emantshontshweni akunamsebenzi noba amantshontsho ayintoni na wena ulukhozi qalisa nje ukuvula ezo mpiko uze ufumane uziqheliso okuncinane ngazo qalisa ukushukuma unyuka ilizwi kwilizwi imisebenzi endiyenzayo mna ndiya kuyenza nani lo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo mna uya kuyenza naye yena yabona ngokuba ndisidla ubomi uya kudla ubomi naye yaye ukuba umoya wamvusayo kwabafileyo umi ngaphakathi kwakho uya kwenza uphile umzimba wakho yabona ngokuphulaphula ukuze wazi kwaye le pasika ndifuna ukuba ithethe ngaphezulu koko yakhe nayiphina ipasika yakuthetha kuwe yabona ndifuna ukuba uyibone yayazi into eyayenzayo kuye kodwa funa ukuba uyibone hayi ukuthi iyakuyenza koko ikwenzele kwaloo nto inye nawe yabona yenza ntoni yona ivuselela umzimba onokufa lo mzimba ubhubhayo siphila kuwo iyawuphilisa ngamanye amazwi iwungenisa ebomini ngoku wena ukade uhamba nje unento enkulu yomgqalakada wesaga emlonyeni kuwe nayo yonke into nevumba lemidiza nani bafazi enanikade neenwele ezifutshane niqaba niqhubela phambili ninxiba iibhulukhwe ezifutshane nezinto ezinjengezo kwathi ngequbulise into ethile yakwaza naze nakhangela apha phantsi yabe ililizwe yabona lakuvuselela wathi andisafuni izibhulukhwe ezifutshane mna andisafuni ityala mna akusekho kuxoka akusekho kuba akusekho okunokuya yabona umoya womvusayo kwabafileyo uhleli ngaphakathi kuni uya kuyenza iphile nemizimba yenu enokufa uthulu lomhlaba ngokuthobela uyabona intoni ukuthobela ntoni ukristu ngubani ukristu lilizwi hayi imfundo eza kwalizwi koko ilizwi ngoku uthi ukuba ezinto owu ndicinga kuba kulungile kubafazi unxiba iibhulukhwe zabafazi ngeli thuba ilizwi lithe hayi yabona liyakuvuselela malunga naloo nto yabona utsalelwe kuyo yabona nguwe ngoko kwenzeka ukuba yinxalenye yelizwi liwusemzimba wakho hayi ke uthi ke ngoku mandixelele into omlungiselelo wam andikhathali nokuba utheni na umlungiselelo wakho koko kuthethwa lilizwe ukuba ufuna uba lintondo lenkukhu hamba kunye nabo kodwa uba umlungiselelo wakho uthetha into eyahlukileyo kweli lizwe ngoko kangomondli wamakhosi ungumondli wenkukhu uyabona hayi amakhosi yabona ukhosi ludla ukudla kwenkosi yabona uyaphilisa ibhayibhile ithe kuyinto engalunganga ukwenza oko nomntu nokunjalo njalo nako konke endikwenzayo akulunganga nithi iintsuku zemangaliso zidlule ibhayibhile ithe usekwanguyizolo namhlanje nangona phakathi ukuba bathi loo nto lufundo lwengqondo kwaye luhlobo oluthile lokufundwa kwengqondo kuqalwa kwengcinga nayo yonke le mibono nezinto ezinjalo imfeketho yabona bangamantlonto enkulu abakwazi uba kuyintona okudla kwamakhosi kodwa mzalwana xa usiva eso sikhalo kukho into ethile ngaphakathi kuwe ulukhosi indawo yokuqala kuba uyilaa mbewu luthe uvuko lwa-son unyana bakhanya kuyo nesikhwebo esithe sathangathangiswa phezu komhlaba ukwenza uqaphele ukuba ulukhosi ungelilo intshontsho lenkuku lehlelo uyayibona ukuba umoya womvusayo kwabafileyo ilizwi elingundoqo lihleli ngaphakathi kwenu liyakuyenza iphile le mizimba yenu inokufa ngoku siyinyama yenyama yakhe nethambo lethambo lakhe njani ngokuba ngokukhawuleza sithe sakubona uba sisengaboni abanokufa abafayo le mizimba lwayiphilisa loo mizimba ukuthini ukuphilisa kubuyisela ebomini umoya wawukade uthanda ukusele kujikeleza esithubeni ukukrexezinazo zonke ezinye izinto uvuselelwe kuba loo nto yafa ube wena uvusiwe ndiwenza waphila umzimba wakho onokufa ngoko ke imizimba yenu iyitempile kandoqo ngokuba kutheni kwawususela ekuqaleni niyinxenye obuxhakaxhaka nalo uvuko lwakhe nalo ibandla likuvuko kunye naye le mizimba khona ngoku yenziwe yaphila yabona uvile wakholwa loo nto itshintshile ukususa kwihlelo ukuya kwilizwi yabona undoqo owenza into ezisebenza uthe wafika phezu kwamanzi uyakutshitshisa nje iintsuku zemangaliso sithule tututu ow ndiyakholwa kwibhayibhile tututu kodwa apho akukho tututu yabona kodwa kuba uthe wachatha enechiza newaka lamandla ukutshisa amafutha enqwelo rr imkile uyabona njani bethu undoqo owenza into ehambe echukumise loo nto kodwa uba ubethe kwintshondo lenkuku akusaye kunceda nto oko kodwa wakubetha kukhozi liphuma lihambe amen undoqo ekunye nobuxhakaxhaka yabona ukuba ndithetha ukuthini na oko kukuthi ukuba umntu ulukhosi lwenene ngoku uya kuqona mandikulinganisele isibhalo esincinane apha ndicinga ukuba sesiphumile emnxebeni kodwa sisekho kuyona ongcwele isihlanu amashumi abini anesine uyesu wathi lowo ulivayo ilizwi lam akholo kulowo wandithumayo unobomi onginaphakade ngoku khangela ndiyahamba ndihle ngesirato ndikuthathe nje njengokuba kunjalo oko yintoni leyo ngaphandle kokuqonda kokomoya ndingasenzi sithethe enye into oko sithethe nje oko sikuthethayo ndiyabona igama elililo apho kwisigrike kwesakuqala lithi lowo uliqondayo ilizwi lam ngoku kuqondakalisa ukuba oko kuyinyaniso ndiyehla apha naku kusiza inxila lihamba ngesitrato likunye nenkosikazi yenye indoda liyigonile lithukisa lithetha ngegama likathixo ngelizwi nayo yonke enye into enjalo awutsho ingaba umvile la mshumayele beshumayela waza wathi umvile ewe ndilivile loo nto ayithethi kuthi linobomi obunginaphakathi yabona yabona lowo uliqondayo ilizwi lam nguye olukhozi ngoku mzana ubranham ndifuna isibhalo esesinye malunga naloo nto lungi ezam izimvu ziyaliva izwi lam owasemzini azisayi kumlandela njengakwimeko yomtshato noqhawulo mtshato ngalaa mini xa umoya oyingcwele wayendixelele loo nto ndeza ndayithetha kanye njengoko laa ndlela wayendixelele ngayo inenekazi elithile ndimlungiseleli landigxibha ngokukhulu ngoku ndingxolise obuncinane lathi ndicinga ukuba uthabatha indawo kathixo ndathi hayi nkosazana lathi ke ubaxelele ukuba izono zabo zixolelwe lathi nguthixo kuphela onegunya yabona omnye umfarasi yabona ndathi uyabona ukuze wazi uba uyesu waxela upetros nabapostile emva kokuba wafumana isithilelo sokuba yena wayengubani na wamcela esithi wena ungukristu unyana kathixo wathi unoyolo yabona unyana kayona inyama negazi azikutyhilelanga oku koko ngoba wam osemazulwini okutyhileleyo oku ndiyakulakhela phezu kolu lwalwa ibandla lam amasango labafileyo akayikuleyisa ndaye ndiyakunika isitshixo nantoni na oyibophe emhlabeni yakuyibopha ezulwini okuqophe emhlabeni seso sithilelo singcwele selizwi senziwe inyama ukuba yayinyama ngaloo mhla unyana umyeni yinyama namhlanje ngomtshakazi yabona nawuphi na enizixoleleyo izono zakhe kulowo zixolele nawuphi na enizibambileyo izono zakhe kulowo zibambekile ngoku ibandla lobukatolika lachola loo nto layithabathela babingeleli balo kodwa oko ingcinga engokwenyama khangela yayingokomoya lilizwi elityhiliweyo elayenzayo loo nto naso isizathu sokuba abe wabacela ukuba baye kubhaptiza egameni loyise nyana moya oyingcwele wayesazi uba wayemazi ukuba ungubani na ndithela nomlungiselo omncinane ngenye imini wathi kum wathi ngoku umzana ubranam ndiphume ndaze ndajoyina ndaye kwinkonzo ethilethile ibandla lakwamoya apha koba kwamoya ngoku baqalisa ukuhambisa ujikeleziswa iqebengwana elilula uyazi nake nayiva loo nto ndiyaqonda isonka esingcwele isithixo senyanga uyazi baza bonke basamkela le ndoda yathi ibandla layo lalihambe nayo yathi oko ndikusikeleleyo kusikelelwe ngoku asikwayiloo nto ethethwa ngumpriste yena unegunya lokuliguqula libe ngumzimba kakristu yabona into eyahluke nje kancinane kwenye le yayo ikwayinto enye nje waze wathi ndifuna ukukubuza into wayezama ukuphepha umcimbi wobhaptizo egameni likayesu ngokuba le yayilaa ndoda yathi yayingumchazi kristu lowo mthandi wena yathi ucinga ukuba kuyimfuneko kangako ukuba umntu abhaptizwe egameni likayesu kristu ndathi ewe umhlekazi yathi emva kokuba ebhaptiziwe egameni loyisenyana nomoya oyingcwele ndathi ewe umhlekazi akabhaptizwanga konke yabona akabhaptizwanga konke akukho gama sisihlonipho eso ndathi asamkelwa ndathi kwakutheni ukuze upetros yathi ke ngoku mandikuxelele into yathi ngoku kwizenzo ishumi amashumi amananethoba yathi uthe upetros sawathethela mazwi umoya oyingcwele wabawela kodwa ndathi wajika kanye ngoko wathi kukho unako okuhalela amanzi ukuba aba bangabhaptizwa yathi ewe uthetha ngaphaya kwithutyana elidluleyo malunga nezenzo ishumi anethoba abo paulos wadlula kumacala asemandla eefes wafumana badisipile waze wathi kutheni yathi babengabhaptizwanga egameni loyisenyana nomoya oyingcwele ndathi hayi babebhaptizelwe enguqukweni hayi kuxololo lwezono besisiwa enguqukweni kuba uyesu wayengekazukiswa kubo idini lalingekaxhelwa ndathi ke kwakutheni ukuze kufuneke babhaptizwe kwakhona ndathi indoda eyayinezitshixo yathetha oku kuba makwazeke oku kuni ukuba kukho gama limbi phantsi kwezulu linikiweyo phakathi kwabantu enimelwe kukusindiswa ngalo usindiswa kuphela luhamba kwigama likayesu kristu nantona isukani yenza ngelizwi nokuba ngomsebenzi yenzani izinto zonke egameni likayesu kristu akukho gama limbi akukho bandla akukho zinkokeli zankonzo akukho zihlonipho okanye nantona yenye ukanti yena intyatyambo yasesharon inyibilo yasesandleni ikwezi lokusa ualfa omega isiqalo nesiphelo ujehova jara rafa manase zonke izinto uzizo zonke ezo zinto ukanti yena akukho lusindiso kuso nasinye kwezo zihlonipho uyehova akukho sindiso intyatyambo yasesharon ukanti uyiyo akukho lusindiso uyise nyana okanye umoya ingcwele akukho lusindiso kuphela kukwigama likayesu kristu wayengoko ibhayibhile ityhilo ukuthi inguquko noxololo zono kumele kufundiswa egameni lakhe kuqalwa iyerusalem nokuya kwiindawo ezikude zomhlaba wathi ucinga ukuba inomahluko wenzayo loo nto ndathi mhlekazi ndifuna ukukubuza into inguye nam nenkosikazi yam sihlele etafleni wesuka nje wajikela ndathi sobabini singaba searizona sihlala apha kwaye mna siyalazi ibhunga lethu nengingqi yethu nako konke nosodolophu wethu umlawuli nayo yonke into wathi ewe ndathi ngoku ukuba ndithe ndakuxelela mzalwana wam ukuba yiya apha usayinele idina lethu egameni lerhulumeli yesizwe sasearizona ungahamba uye kusayina loo nto ngolo hlobo ucinga ukuba bangayamkela loo nto apha etafleni kuba wathi ndiyaqonda bangeke wathi kwakutheni ukuze uyesu athethe loo nto ndathi nantsi ke yabona kuba ukuba ndikuxele ukuba yiya usayinelele dinala egameni lerhulumeli yesizwe sasearizona sibe thina singabemi basearizona sisazi ke ukuba ngubani na irhuluneli kuba ungazi ukuba mawuyisayinele egameni likasam gordon yabona ndathi ngokuba nguye irhuluneli yesizwe andimelwe kukubuza uyazi ukuba ngubani na irhuluneli waye xa wathi yisenyana nomoya oyingcwele wayesazi uba babeya kulibiza kanjani na babesazi uba wayengubani na yena izimvu zam ziyaliva izwi lam yabona yabona wathi o ndiyabona kodwa ngoku into elandelayo ngaba uyakukholwa lowo ulivayo izwi lam akholwe kulowo wandithumayo unobomi obungunaphakade ukuze xa ubomi obungunaphakade butshaba uhleli ngaphakathi kuwe kuyinto ephathekayo ngokukhoyo xa wamkela loo moya uyingcwele ngoku njengoko benzayo ngepentekoste bayobuxhakaxhaka bokusebenza ngoku undoko wakunyanzelekile ukuba afike babekholiwe yazi abahlobo bethu abalungileyo bamabhaptizi basixela ukuba sakukholwa sinawo kodwa babengenawo bona ukanti babekholiwe izenzo ishumenethoba babekholiwe kodwa babengenawo namamkelana umoya oyingcwele nakholwayo nje yabona babenabo obuxhakaxhaka bokusebenza ngokulungileyo ngoba abapostile babe okanye ndithetha uapolo wayebafundisile eyiqondakalalisa ibhayibhile ubuxhakaxhaka bokuba uyesu wayengukristu kodwa babengabi naye undoqo okwenza loo nto isebenza yabona yiyo leyo kulungile xhakaxhaka ngokuphathekayo unaso esinyaniso ukulindela ngoku wakufumana undoqo uvusiwe koko kufayo ukuya kokungafiyo loo nto yenza umzimba uwonke uthobele ilizwi iyawukwenza wenze ngokwahlukileyo ukhangeleke ngokwahlukileyo uphile ngokwahlukileyo iyawukwenza ube ngokwahlukileyo nje ngoku ukukhangela vusiwe nina enanikade nifile kwisono neziphoso nisebumnyameni unidlise ubomi ngantoni ngomoya wavusa uyesu ngentsasa yepasika kwabafileyo kwaye ukuba uhleli kwimizimba yenu enokufa ngokukhangela udlisa ubomi kananjalo uzisa ebomini wenza ukuba ululamele ilizwi ngoku ungathini ukubanga ukuba unawo lo moya uze uzilahlele kude kwilizwi udliswe ubomi yinto eyenye kuba uya kuyenza iphile imizimba yenu enokufa kwilizwi ngokuqinisekileyo uyakwenza njalo awunakuhamba ngaphandle kwawo uya kujijisa nje ukuba ukholwa kulo lonke uba unenxenye yamafutha enqwelo nenxenye yamanzi akho ndawo uya kuya kuyo yabona umele kukuyithatha ngokuzeleyo ingamafutha enqwelo uba wenza njalo uya kudhuma ngokudubulayo ube ungena mandla yabona kodwa ndiyakholwa koku kodwa ndikholwa koku tututu akukho ndawo uya kuyo kodwa o xa uthe wathabatha inzaliseko wenza uba ikhwithe kuloo ndawo lonke ilizwi linyaniswe ngoko qaphela ngoku njengoba sivala qaphela le nto qaphela ufana nje nencinane nembewu encinane ilele emhlabeni ngoku ngokuphathekayo uvusiwe uvusiwe xa uthe wamkela umoya oyingcwele ngaphakathi kwakho uvuswe kanye ngelo lixa umzimba wakho ngokoko kunokuqondakala uvusiwe khangela imbewu encinane ityale emhlabeni imele okukubayisele kumthombo wakhe amanzi avuzayo esihla kwaye nje ukuba iwasele iyenyuka ibhekisa ngakuye isiya ifana ngakumbi nembewu eyangena emhlabeni yabona ibandla liza ngaloo ndlela ephumele ukugwetyelwa umngcwaliso ubhaphiso lomoya oyingcwele ngoku lisekudubuleni yabona umoya kathixo uphuma kuloo kwaye umoya wehlabathi uphumele kumchasi kristu kwangendlela enye ube ngoku uyadubula uyaphuma kumanyana olukhulu lwamabandla yabona yonke loo nto nomntu ngamnye ke uza ngolo hlobo yonke into isebenza ngendlela enye kwisikali esinye sikathixo kuba yena isekwanguye izolo namhlanje nangonaphakathi qaphela kweyakho indlela yokukhulela kwinzaliseko yovuko ukhokelwa ngumoya njengokuba ilanga sun litsala lambewu incinane isela kumthombo kathixo lihlale liyigcine yabona inokusela kuphela kwinto enye ukuba ubugalela amafutha phezu kwalo mbewu incinane kwakanye ayayibulala injalo loo nto ukuba ugalela amanzi angcolisekileyo emindawonye amanzi amadala loo nto ayilunganga iyengcolisekileyo iya kuyithintela ukukhula ayisayithwala siqhamo ngaba kunjalo kodwa ukuba uthe wagalela amanzi athambileyo wenene angawemvula amen akho buxhakaxhaka benziwe ngumntu kuloo nto wayeke nje ehle evela emazulwini ngasentla uze khangele eso sityalo sincinane akukho manzi aya kusikhulisa njengaloo manzi emvula ungagalela ikalika nezinto ezinjengayo njengokuba uzama ukusinyanga ngazo kwaye into yokuqala uyazi loo nto iyasibulala isityalo nantso into eyingxaki namhlanje bazama ukubapha amanzi avela kumthombo wehlelo ayakuthintela ke ukukhula yabona kodwa mabenze bafumane yiza apha amathonsi ombethe enceba akhanya khona akhanya ngokusingqonga imini nobusuku uyesu ukukhanya kwehlabathi ngoko ufumene ngoko yakuhamba ekukhanyeni ukukhanya okuhle vela apho amathunzi ombethe wenceba akhanya khona akhanye njengokundingqonga thabathale mithombo yenziwe ngabandimke kum akukho mthombo umbi ndiwaziyo akukho nto ingelilo igazi likayesu nango kuphela umthombo endifuna ukwazi ilizwi malihlale kumnkosi ndimkcenkceshele ngomoya wakho qaphela ngokuba umoya wamvusayo uYesu emangcwabeni umi ngaphakathi kwenu xa sithetha ninobomi nikhokelwa ngumoya uyakwenza ilizwi liphile kuni ukuba nikholwe kulo loo nto incinane ityhunduza njalo njengokuba ikhula nje qaphela ngepentekoste imizimba yabo yenziwa yaphilela kubomi obutsha khangela elo qela lamagwala amancinane ndinigcine ixesha elide khangela ndifudumele nje iloo nto ndiva kamnandi ow bethu qaphela babe ngamagwala qaphela kodwa babe nabo obuxhaxhaka yabona kodwa babehleli phaa emva bonke besithi ow ndiyaboyika ow ndiyoyika ukuphuma ndenze ibanga ukuba ow bonke abo bhishophu bakhulu kakhulu nezinto eziphaya phandle ow ndiyoyika ukwenza loo nto awu babingeleli nezinto ezinjalo ndiyoyika ukwenza elo banga ndiyoyika ukuba ndibe ndiyakuthi ndiyakholwa kuye ow andinakuyenza nje loo nto uyabona kodwa kwathi ngequbuliso undoqo wafika ewe wenza ntoni ke yena awuzange uzalise ngomoya kuphela ngaphakathi koko waphilisa ubuxhaxhaka obo imizimba yabo yenziwa yaphila babengasengomagwala baphuma baya ngqo ebusweni babantu eyo mhlekazi ninamadoda akwayuda nani bemi baseyerusalema ngeli thuba phambi kokuba kufike undoqo babe nobuxhakaxhaka nje yabona nina madoda emi eyerusalema makwazeke okukuni nowabekele indleba amosi wam aba abancilile njengokuba nicinga ndingomnye wabo oku kokuya ndiza kunibonisa ukuba kuyintoni na kusisibhalo oku kokuya kwaye bendihleli ndisitsho ukuba oku asikokuya mandigcine oku kude kufike okuya hayi oko koko kwathethwayo ngomprofeti uyoweli kuyakuthi ngemihla ugqibela utsho uthixo ndiwuthule umoya wam phezu kwayo yonke inyama yabona undoqo ungene kubuxhakaxhaka babe ngasenaloyiko abanye kuni bantu boyika ukuba umfazi othile uya kunihleka xa ninento lezinto okanye niyeke ukuqaba i-makeup abanye kuni madoda oyika ukuba umbutho wenu uya kunilahlela ngaphandle xa nithe nabhaptiza ibandla lenu ngobhaptizo lwesivalo niswele ukuzivalela kwigumbi eliphezulu ade undoqo afike injalo loo nto oko kwabaguqula kwabadlisa ubomi kwabenza benza ngokwahlukileyo baba ngabantu abatshintshekileyo ukusukela ngoko kuya phambili loo nto yabavuselela ukusuka kubomi obudala bokuba ngamagwala uya ekubeni njengengonyama isixeko sakwayuda badongana ngokupheleleyo nokubulawela ukholo babethelwa eminqamlezweni babethelwa bejongise intloko ezantsi batshiswa badlula kumathi wengonyama babengasengomagwala ngenxa yabo ukufa kwakungenaloyiso kubo konke konke undoqo wayengene kubuxhakaxhaka ewemhlekazi wayenza yaphila imizimba yabo enokufa ngokuphulaphula nantsi enye into bavuselelwa ebomini ngokode uyazi yintoni banyuselwa kwiindawo zasemazulwini imizimba yabo enokufa yadliswa ubomi ngokokude batshintsheke ulwimi lwabo wathi kuphela lwavuselela ulwimi lwabo yiloo nto ethethwa ibhayibhile kwaye imizimba yabo enokufa idliswe ubomi ulwimi lwabo ludliswe ubomi iingcinga zabo zavuselelwa umoya wabo wavuselelwa ubomi babo wavuselelwa babedliswe ubomi bebonke bazama ukuhamba babisakwazi ukuthetha iilwimi zabantu kwakhona babevuselelwe kangako kubukho bukathixo bade bathetha ngolwimi olutsha ulwimi lwasezulwini nganjani amandla adlisa ubomi ukuba umoya wamvusayo uyesu kwabafileyo umi ngaphakathi kwenu ow halleluya uyakwenza uphile umzimba wakho onokufa uyakwenza ukuba wenze izinto ongazange uzenze ngaphambili babezele ngamandla adlisa ubomi ngoko uyabona umzimba wakho awusasithobeli isono wena iminqweno yakho uthi phumela apha wena uthi vala umlomo wakho ow sinyeuna inkulu vala umlomo wakho bethu ulukhozi wakho alubona ukhozi oluzimeleyo lwakudala luhamba aluxhumaxhumi njengesanxa yabona lusiya kuyo yonke into efileyo naso sonke isidumbu esibolileyo esiphezu komhlaba hayi mhlekazi luhamba ngokuzile vala umlomo wakho ow nanti sinala emnandi ngapha ayindifanelanga yabona iminqweno yam itshintshekile umqaqo wam wahlukile kuba kayekuphila ngazinto ozibolayo zehlabathi zodwa umntu koko ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kathixo ukhozi lwenene oludlulise ubomi luphila ngaloo nto amen ow lo wamvusayo ukristu engcwabeni uhleli ngaphakathi kuwe udlise ubomi umzimba wakho onokufa waya phambi kwakhe uqaphele loo nto awuseyontaka idla izinto ezingcolileyo ulukhozi awuzifuni izinto zehlabathi ungunyana nentombi kathixo udla kumthombo engekho nto liyaziyo ngawo ihlabathi usela kuwo umntu owaziyo ihlabathi alazi into ngaloo nto udla kwimana efihliweyo ekungekho nto laziyo ihlabathi ngayo glucose uvuselelwe wafika kwindawo apho anokuyifumana khona akunayifumana phantsi apha umele ukuyifumana apha phezulu umele kukuba ngokuba udliswe ubomi wanyuselwa phezulu ukuze idlise ubomi benza ntoni bathetha ngolunye ulwimi ibhayibhile ithe benza njalo bathetha ngazo zonke iilwimi eziphantsi kwezulu ungayicinga loo nto loo mizimba midala inokufayilapho isithi ke andazi ngoku nokuba ndingekholwa nale nto okanye hayi kwathi ngequbuliso bavuselwa ngoko kude ukukhalipha okunjengengonyama isixoko sabayuda kubahlele bonke phezu kweso siphebu satshangatshangiswayo ow ukhozi lwezakubiza abangabalo ababuthandanga ubomi babo kwada kwasekufeni amen kwaye kuya kubakho abangabanye abaya kunikela ngegazi lobomi babo ngenxa yale vangeli kamoya oyingcwele nomkhukula wayo wobomi kwaye unyana umele kukutyhilwa kwakhona kumtshakazi ngomhla wokugqibela amandla adlisa ubomi amele kukufika abadlise ubomi baphume kula mahlelo afileyo neemfundiso beze kwilizwi eliphilileyo likathixo ophilileyo oh hayi labavuselela kubomi obutsha lenza kwaloo nto inye lisenzela yona ngoku qaphela ngoko babevuseleleke kuloo mandla kangako ngoku ndiphulaphulisisa ngoku ndizama ukukubonisa amandla adlisa ubomi ayengenzelwanga mphefumlo wabo kuphela koko ayephezu kwabo bonke undoko akazange angene nje kuphela ukuze udlisa ubomi koko wadlisa ubomi ubuxhakaxhaka yabona uma ndithetha ukuthini na bawavuselelekele ebomini ngokude iilwimi zabo ziqale ukuthetha ngolunye ulwimi babedliswe ubomi kangako ngamandla okufuko lukakristu bade babeka izandla zabo babedliswe ubomi kangako ngamandla adlisa ubomi bade bathi babeka izandla zabo phezu kwabagulayo baphila udlise ubomi umzimba wakho onokufa baphiliswa ngokubekwa kwezandla zabo kwaye umoya ungcwele wabavuselela ubudlelane babo kunye notixo ngokudekananjalo babe bavuselele kakubukho bukatixo kwade xa umntu wafayo nomphefumlo umkile wambizela ebomini kwakhona amen usuko ngoku ndiziva ndikholile injalo loo nto edliswe ubomi alungelo lwesiqu sakhe kuphela uvuko koko lololowo uthandayo kule mbewu imiselwe ngenxa engaphambili ilele apho ukudlisa ubomi ukudlisa ubomi umzimba onokufa babeka izandla kwabagulayo baphila bathandaza bekumoya babona umbono babuyisela abafileyo ebomini injalo loo nto badlisa ubomi imizimba yabo enokufa uba uthe wangena kuwe kuya kuba njalo ngoku ngatsho ukuba kunjalo kodwa ukuba kunjalo le miqondiso iyakulandela naloo nto uyabona udlisa ubomi umzimba wakho onokufa uyakudlisa ubomi ngoku qaphela ukudlisa ubomi kubukho bukathixo kuba yayingumoya kathixo omvusa uyesu engcwabeni kwaye umoya kathixo ndibanika ubomi okunaphakathi ow ukusuka kwigama lesigrike ukuba ungalikhangela uzowi ophumela kuwe udlisa ubomi bona nkqu ingqondo yakho ngoku ukhangela ungathini ukuthi laa moya uhleli kuwe nakuba wenze yonke into obucinga ukuba iyelungileyo nabo ubungqina bokuba uyifumene na okanye hayi ukuba umoya owawukukristu ungaphakathi kwakho ukwenza uphilele kwilizwi kuba yena ulilizwi kwaye ukuba kwinto echaseneyo ukuvuselelela kude kwilizwi ngoko asingomoya kakristu lowo andikhathali noba wenze ntoni na ude ukungenise kwilizwi ezam izimvu ziyaliva izwi lam kwaye ziya kuphila ngalo lonke ilizwi lonke ilizwi ndandithetha ngaloo nto ngenye imini umama wambuqu akasekho ngoku kwaye wayengumfazi ongaqhelekanga kakhulu yena ke uyazi ebulindiya ngenxenye kwaye wayengaqhelekanga kodwa apho ngaphakathi wayengumntu ongaphuphiyo kodwa ndicinge wafumana amane okanye amahlanu amaphupha kubomi bakhe bonke kodwa lonke ixesha wayephupha iphupha laliyinyani waphupha iphupha layinyani ndikhumbula ngexesha elithile ekuqaleni kwam ukushumayela kwiminyaka emininzi eyadlulayo sasihlala phaa phezulu endleleni kanye apha ngentla kwale ndawo ndandishumayela kanye apha kule nkonzo waze waphupha iphupha lokuba ndandimi apha ecaleni kumanyathelo amathathu kwaye ndandimile ndishumayela kumntu wonke uba bamelwe kukuhamba la manyathelo mathathu phambi kokuba bafike kwindlela ephezulu ukuze kuthi kwindlela enkulu kubekho umgca omhlophe ngokweperile uhambe uyokungena ngqo kwiingcango zezulu kwisango leperile ukuze loo perile ibe yandlalwe yayakuma kwincopho yezo zitepusi asingomyalezo wam ngokuchanekileyo lowo namhlanje ugwetyelo ungcwaliso ubhaptizo lomoya Naye ndandithetha nomntu othile ngaloo manyathelo mathathu ukuze abe nako ungena kwindlela enkulu. Ndaze ndathi kwedlula inenekazi elithile. Ngoku niyazi ukuba babenxiba izihlangu ezinjani abantu kumashumi amathathu anesihlanu iminyaka eyadlulayo. Kwabakho inenekazi eladlulayo lifake izihlangu ezikhulu ezinjengezi bazinxiba namhlanje zinezithende ezizikhonkwane. Laza ledlula ndathi yima umzuzu nje dade awunawungena kuloo ndlela iphakamileyo ngaloo nto. Ndaze ndathi awungeke ayenziwa loo nto. Laze lathi eyi. Lathi khangela jikelele kwabanye abafazi abathi musa kumkholelwa ungumntu ophambeneyo uyabona musa kumkholelwa. Ndiza kubonisa ukuba ndingagwetyelwa ndingcwaliswe ndizaliswe ngomoya oyingcwele ndibe ndisenokuhamba ngaloo ndlela. Laze ndaliyeka lahamba kwangekho nto ndisenokuyenza ngaloo nto ndandingakwazi ukulimisa. Laze latsibela kwindlela ephakamileyo laze lakhangela emva kudade walo lathi yabona bendikuxelele. Laqalisa ukuqalisa libaleka linyuko laze la uyazi njengoko ibhayibhile yatshoyo kwi-Isaya isahluko sesihlanu uba bayakuhamba bethe qhiwu iintamo. Kunyanzeleke ukuba benze njalo. Batshawule yabona bezibhitha banyanzeleke uba bebe njalo banyanzeleke uba babhinyalaze bezibhitha behamba benza isagampe ngesithende sabo yabona iintombi zaseziyoni ngomhla wokugqibela. Laze laqalisa ukunyuka ngaloo ndlela iphezulu likhawuleza kangangoko lalinoba nako. Wayemva komzuzwana indlela yayayisibancinci ngokuba ncinci laqalisa ukuthungela liphinyela njalo le emkakhe. Waze umama wathi esona sikhalo sisesoyike ekhayo ndakha ndasiva ebomini bam yayingulo mfazi esiwa kuloo madangatya nomsi esihla esiya ezantsi ngolo hlobo. Wathi ndaguquka ndathi yabona wathobela yonke enye into ngaphandle kwelizwi elinye yabona yonke enye into ngaphandle kwelizwi elinye. Ngokuqinisekileyo abafazi benkonzo kamoya bangasindiswa bangcwaliswe bazaliswe ngomoya oyingcwele baze basilele ngokupheleleyo. Umntu akayiphila ngasonka sodwa koko ngalo lonke ilizwi eliphumayo yabona wasilela kulo. Njengoba nditshilo yabona nje wangenayo ngokupheleleyo kodwa yabona wasilela ekuphulaphuleni exelelwa ukuba kwakho ntoni nangaphambili. Njengoko waphilayo kwivangeli ngabadisipile abapostile nemfundiso yabapostile nabaprofeti njalo njalo baze abafuna ukuphulaphula. Ngoko qaphela amandla adlisa ubomi uzowi ezisa ilizwi ingcinga yayikuKristu yaba kuwe ngoko. Ndizama ukukubonisa ukuba wena ekuvusweni kwakho xa uThixo amvusayo uYesu kwabafileyo wakuvusa kananjalo waze wakuvusela ebomini ngokunjalo kunye naye. Ngoku uvuselwe ebomini nakubeni ngoko wawusisibonakalaliso kwiingcinga zakhe kodwa uThixo wakubona konke kukuye ekugqibeleni. Yabona xa uThixo wakhangela kulo mzimba umoya wamshiya emyezweni waseGetsemane kwanyanzeleka ukuba afe engumntu. Khumbulani zihlobo kwakunganyanzelekanga ukuba ayenze loo nto yayinguthixo lowo. UThixo wathamsa loo nyama eyayinyama yomntu kwaye wayengazange uba wayenyuke waya phaya njengothixo e wayengazange afe uhlobo olunjalo lokufa awunako ukumbulala uThixo. Kodwa wayenganyanzelekanga ukuba enze into enjalo kodwa khumbula waya apho enawe ngaphakathi. Yabona uThixo wayengazange amahlule umtshakazi kumyeni ngelo thuba. Ngoko xa uThixo akhangela izantsi phezu kwalo mzimba kaKristu wabona zombini ezo zinto indoda nomfazi. Iyonke loo nto yayihlangulwe kulo mzimba mnye yabona bamntu mnye yinto enye lilizwi elikwalinye. Ilizwi elikwalinye elathetha kumyeni lathetha kumtshakazi. Angathini umtshakazi kuza aze asilele ukubonakalalisa yonke into eyabekwa ngedinga nguye nomyeni ukuza aze angabi nguye umtshakazi. Kodwa xa wenza yonke into ngokuyiqondakalalisa ngokuzivusa kwabafileyo emva koko aze anga umtshakazi kunganyanzeleka uba yenze kwaloo nto inye kunganyanzeleka uba ngokuchanekileyo ibe yiloo nto ilizwi lathi uya kuba yiyo ngale mihla ugqibela. Akamele ukuba abuye ngomalaki isine akamele ukuba abonakalaliswe njengoko kwakunjalo ngemihla yeSodoma. Alimelwe ihlabathi kukuba njengoko linjalo kanye. Ezi zinto azisiso na isingqino esigqibeleleyo selizwi likaThixo lazisiwe kuthi. Kulungile sihlobo ndiyazi uba ndingigcine ixesha elide imizuzu elishumi elinesihlanu kubethe idinala kodwa mhlawumbi ndiza kugqiba ngelo xesha. Kodwa kukhangela apha yinto egqibelele kanjani andazi uba ndakuphinda ndinibone nini nakwakhona yabona. Khangela aphela oku kodwa uThixo wabona ngenxa engaphambili umtshakazi ekumyeni. Halleluya. Yabona ukuze asindise inkosikazi yakhe njengoadamu kwanyanzela ukuba ahambe nayo. Uadamu wayesazi uba yintoni awayeyenza uefa wayengazi ukuba wayesenza ntoni na kodwa uadamu wahamba waphuma kunye nenkosikazi yakhe yabona. NoYesu wathabatha indawo yenkosikazi yakhe waba sisono ngenxa yayo. Khumbula waba nguwe wathabatha isohlwayo sakho ukuze wena ube nokuma endaweni yakhe wema endaweni yakho ukuze ube nokuma kwindawo yakhe. lolunjani uthando bubudlelana obunjani singathini ukuyikhanyela lonto singathini ukwenza nantona engaphandle kokumthanda sihlobo ndingahlala kulonto iyure kodwa masiqhubele phambili kancinane njengamava ayipentekoste namhlanje nokuza kukamoya ingcwele ngemihla yokugqibela njengoko kwakuthenjisiwe kunjengoko kukhutshwa kwincwadi yobunini yabona ngoku unganayo incwadi yobunini ngokuqinisekileyo yabona unganako uyifumana incwadi yobunini bendawo ethile kodwa loo nto ayikatsho ukuba yeyakho hayi mhlekazi usenakubakho umntu ongapha yakude onokungena enze ibango kuloo ndawo kodwa xa unako oko kukhutshwe kuyo loo nto ibonisa ukuba yonke into eyakhe yabambana naloo ndawo icinyiwe ukuya kuma ngesiseko ngaba kunjalo naxa umntu ethe ukholelwa ilizwi uze ngoko xa umoya oyingcwele usiza nguwo okoko kukhutshwe kwincwadi yobunini uze ke ukunika imvume xa unakoko kukhutshweyo yokuba yonke into yaloo ndawo iyeyakho nayo yonke into ephezu kwayo iyeyakho amen loo nto ke isinika oko kukhutshweyo xa umoya oyingcwele ehla phezu kwaloo ncwadi yobunini wathi uthixo wayibona kwaphaya kudala ngaphambi kokusika kwehlabathi waze wabeka igama layo kwincwadi yobomi kodwa wazalwa ngendoda nomfazi waze wasekuthobeleni isono wanokutyala ngenxa yesono kodwa xa ndakholwa ukuwo ndamkela isiqiniseko kodwa xa umoya oyingcwele wezayo yayinguwo okoko kukhutshiweyo kokuba yonke into exhasene nam nokuba ngumama owenzayo ngutata owayenzayo umakhulu owayenzayo njengaloo mncinane umntwana omncinane onesifo sokuwaye ndimthandazeleyo kwimizizo yombalo edlulileyo loo nto ivela kubazali babazali bakhe eso sifo sokuwa sehla seza kufikela phezu komntwana nditshilo kodwa xa kuthe kwafika oko kukhutshiweyo kwabetha kuye kwaqakatha yonke into oko ndingulowo ubambe ukhutshiweyo amen kwaye ngokuqiniseka njengoba umoya wavusa ukristu kwabafileyo unjalo ndinako kokukhutshwa kwisiqiniseko sobunini sokuba ndiyinxenya loo mzimba ndinoko kukhutshweyo kukamoya oyingcwele usenza ukuba loo mzimba welizwi uphile ngokuchaneka kanye njengoba wenzayo kuye njengoko wathembisayo ngomhla wokugqibela oko kukhutshiweyo zonke izono zam zicinyiwe zonke izono zakho zicinyiwe ngegazi likayesu kristu waze umoya oyingcwele wangena njengoko kukhutshwe kwincwadi yobunini awathi uthixo wandinika yona ngobabalo ngokwazi kwenxa engaphambili ow bethu yintoni okoyikisayo akumangalisi ukuba abe wathi musani koyika ndingulowo wayefile ndaye ndidla ubomi kwakhona kwaye ndidla ubomi ngonaphakade ndinazo nezitshixo zokufanezela abafileyo ningahluthwa iyona ntoni na nokufa ngokwakho akunakunenzakalisa aphela uhle masihambe kukhawuleza kakhulu ngoku isiqiniseko sokukhutshweyo ityala lihlawulwe lonke yonke into exhasene noko icinyiwe uzuko ndisenokwenza ngendlela ephoxekileyo kodwa ndisiva ndonwabile qaphela yabona ow oko kukhutshweyo kwisiqiniseko sobunini niyaqonda ukuba ithetha ntoni naloo nto uyaqonda ukuba kuthetha ntoni na oko mzalwane akukho nto enokuthabatha ikususe kuwe amen ndingumnini wako amen enjani esinjani isiqiniseko sobunini ngoku ndiye ndafumana inzuzo koko ndinelungelo kuko ngokufa kwakhe ukungcwatywa nokuvuka ube ndim ukuze mna ndibe nguye ngoku waba ngumoni ukuze mna ndibe ngunyana amen ndibambe oko kukhutshwa kwisiqiniseko sobunini kuba nantsi imiqondiso yokulandelana nawo bakholweyo yabona oko kukhutshwe kwisiqiniseko sobunini ngoku ngokukhawuleza phambi sinamalunga nemizuzu elishumi eseleyo masiqaphele ngoku ngokukhawuleza ukudlisa ubomi komoya ndiza kubonisa imiqondiso ethile ukuze uqonde khangela ngoku khangela ukuba yintoni nala mandla adlisa ubomi ibiyileyo engongoma yam emva kokuba unyana evukile khangela ukuba enza njani na kubo ngepentekoste yintoni awayenzayo kubo yintoni awathi loo mandla adlisa ubomi ayenza kubo abavuselela ngoku masiqaphele awakwenzayo kustefano ustefano wayezaliswe ngamandla adlisa ubomi yayingenjalo loo nto yabona wayezaliswe ngamandla adlisa ubomi ayizange imenze oyike loo nto wathi nina abantamo zilukhuni bangalukileyo ngentliziyo nendlebe nihlala nimelana nomoya oyingcwele njengoba benzayo oyihlo nenjenjalo nani kuphina kwaprofeti ongazange abonise ukuba kwalowo ulilungisa abangazange bamxulube oyihlo ow bethu loo nto yenza ukuthile kuye ngokuqinisekileyo wayezaliswe ngamandla avuselelayo waze bathi sizamxuza endleleni lamfo kwaze kwathi ekufeni kwakhe bamxuluba naloo ntlokwana yakhe elusizi amatye ibetha ngolo hlobo wakhangela phezulu wathi ndibona amazulu evulekile amandla adlisa ubomi ayesebenza ndibona amazulu evulekile noyesu eminga kwisandla sokunene sikathixo nantso into awayenzayo amandla adlisa ubomi kustefano Kaphela omnye umfowethu nawo lamandla avuselelayo igama lakhe lalinguPhilip. Wayeza zonke ngawo ngamandla adlisa ubomi wayeqhuba inkonzo enkulu kakhulu ezantsi kwaSamari. Idemoni zazikhutshwa abantu babebhaptizwa egameni likaYesu Kristu babenenkonzo yenyenene. Waze umoya wathetha kuye, oh undoqo wehla waze wathi yishiye le mvuselelo. Kodwa bathi nabalungiselele ayenzi mahluko yokuba bathetha ntoni na, yabona? Wayeza zonke ngamandla adlisa ubomi. Why now I'm a foot and well, Gunyan, Mondoko? Why a sister Pesquad? What Puma young Gena in town? Was of money turn up, was all baptized like a Camelga Jesus Christ into the Enya Tabatam Yales, yes, and I'll be a Topia Angalo. Why what Tobel out Tico? Yes, Tobel and Tico, about Sango, baptized a Camelga Jesus Christ and Zanjalo, Ubukela Mans at his album, Ebunus and go. How Stefan wa tuenza lendo okanya hayi uStefan kodwa uPhilip wa tuenza lendo enkulu yokushaya imvuselo lenkulu azathobela emiyalelo kaThixo wathi akuzalisekisa ngokuzalisa ngokubhaptiza ithenwa ekuthobeleni uThixo wazaliswa kangako ngamandla avuselelayo ngokuthi amxile emkenaye uya kuyenza iphile imizimba yenu nokufa ukubala umoya wamvusayo uYesu kwabafileyo. Kwamvusela uPhilip ngokuthi angabisabona mhlawumbe umgamo wamakhulu amahlanu emayile ngapha kwenye indawo ngapha kwelinye ilizwe. Kwawuvuselela umzimba wakhe onokufa. Wayenza njani loo nto? Wayezaliswe kangako ngamandla adlisa ubomi. Owu bandla loThixo ophilileyo, asinamba sijikeleza nje apha kule mibela nayo esiyilesijikeleza sinanga yona apho namhlanje. Simele ukuba sizaliswe sibe ngabathandazileyo ngamandla adlisa ubomi kude kufike ukudlisa ubomi kamoya oyingcwele. Sinyanzelekile uba sithathwe sixilwe ngamhla uthile singene kolo xilo phanga phesheya eyomhlekazi. Amen. Oh bet uxolo ngenkeciso enjalo bendicinga ngomama othi enze zonqwana zincinane sasikade sizenza ukwenzela usana. Abanye abadala kuni bomama bayikhumbula loo nto. Usana oluncinane lwakudala xa luqalisa ukurhanqalaza uthathe umgubo wekofu neswekile ujijele ngenqwana umenze ancance loo nto ukwenzela ukumdambisa nje akho mandla kuloo nto yakumbulala. Yabona la ncindi yekhafeyini indala ilapho naloo nto into nje yenziwe yaneswekile kumenza ayiginye ihle ingenza incindi yekofu enobungozi kuye. Sidiniwe zizinto ezinjengaleyo. Yiphikiseni ngamakhosi buyelani emzini kaThixo. Yibani ngqongo akho nto yakunikhubekile ngoke nikhululekile kuko konke kuhlaziswa ngabantu ngoba ubani uthini nangani loo nto izisa nje uthando oluthe chatha. Amen. Waye amandla avuselelayo alubambe alungenisa kwayasemazulwini ukhosi eselubhabhele ngentla kwenkukhu layakuba ngapha kwendawo zasemazulwini kuKristu Yesu. Oh, ayephezu kophilip loo nto yamdlisa ubomi yamxula yemkanayo. Masithabathe enye indoda kwakukho indoda egama lingu-Ino ngokuhamba kunye nalo lonke ilizwi likathixo isithuba samakhulu amahlanu eminyaka. Wayenobungqina bokuba akukhona ixesha elinye endasilela ngalo kwilizwi lakhe. Wazaliswa kangako ngamandla adlisa ubomi undoqo wathi kwakukhatha phezu kokuxhakaxhaka akuzange kufuneke nokuba afe kwakufa wathabathisa nje wenyukela ekhaya. Waqalisa nje ukuhamba wayethe njengophilip wazaliswa kakhulu ngamandla avuselelayo endaweni yoba aye egaza nokuya kwenye indawo apho bamfumana khona kumanxweme asemandla apho endaweni yaloo ndlela wahamba nje o wathi ndaluphela nakanjani na ndizaliswe kakhulu ngamandla adlisa ubomi ndizawuhamba nje kanye ndiphume emhlabeni. Ikwangaloo mandla avuselelayo esinawo khona ngoku yabona ayakudlisa ubomi umzimba wakho onokufa ngaba umjalo ngamandla adlisa ubomi. Uinoke nobungqina bugqibeleleyo bokuba yonke into othi xa ndicele ukuba ndiyenze ndiyenzile yonke into endiyibonileyo ukuba uthe mandiyenze ndiyenzile. Wazaliswa ngundoqo okanye buxhakaxhaka ngoku de xa loo mandla adlisa ubomi amchukumisayo ubuxhakaxhaka amphakamisa nje amnyusa wahamba waphuma emhlabeni wayungena ezulwini. Ngoku qaphela kueliya emva khangela ueliya laa mprofeti mkhulu engumntu ngomhla wakhe uxolo mzalwana dade ngaloo mhla wayebagungqule abo bafazi baziqaba buso abo Izebhele noAhabi waze wema wazola kwaye akukho mntu wakhangeleka ngongathi wayemi kunye naye waze wakhalima waqwenga wema apho ngaphandle waba uThixo emkhathalele wamnceda kuyo yonke indawo. Uyazi lo mfo omdala wadinwa ngenye imini wathi ndiyaluphala ngoko andisenakuhambela phambili. Wayeqhubela phambili ndiyaqonda wayenamashumi alithoba eminyaka abudala emdala ngenene ehamba ejikeleza apho kwaye wayezalise kangako ngamandla adlisa ubomi. Uyazi yintoni? Wakukhangela ngaphesheya kweyordane. Owuthixo ndiphantse ndibone kweli yakuqala aboni wena ukuzaliswa kangako ngamandla adlisa ubomi ngokude wabona inqwelo igaqwe ngaphaya amasha athile omlilo nenqwelo omlilo egangqwe kumthi othile phaa ngaphesheya wahamba nje wawela umlambo wagoduka ngaphandle kokufa kwa ukufa. amandla adlisa ubomi ayethunyelwe abanga kuba inqwelo ihle iphuma ezulwini imthathe imnyuzi kwacholwa nkqu idyasi yakhe yaphoselwa kwi-eliya kwakhona injalo loo nto ngoku laa mfu wachola loo ngubo umzekelo webandla kwakhona yabona wachola loo ngubo ngoku wayenza kabini imimangaliso nto leyo ngumzekelo kakristu nebandla yabona u-eliya wenza yamini yena wenza yasibhozo yabona ngoku wayenamandla aphindwe kabini kuba wacela wona izinto ezinkulu kunezi ndizenzayo niyakuzenza yabona kodwa wayezaliswe kakhulu ngamandla adlisa ubomi nayo yonke into ngokude enze zonke ezinto amandla aphindwe kabini kunento awayenzayo elisha ngaphezu koko owenzayo kwayeqaphela waphila ubomi emva koko wathi wanamashumi asibhozo okanye alithoba iminyaka budala waluphala waze wafa wafa baze bamthabatha bamkhuphela bamngcwaba uyazi ke loo mandla adlisa ubomi akazange emke kuye kweminizi kwiminyaka emininzi emva koko xa inyama isele ibole yesuka kumathambo akhe wayelele engcwabeni babethwele indoda efileyo ngenye imini baze babona utshaba basuka nje bajula le ndoda bayingenza phezu kwamathambo kaelisha koko angako amandla adlisa ubomi kuloo mathambo ngokude loo ndoda ixhume ingene ebomini kwakhona ayokwenza uphile umzimba wakho onokufa nakuba wayefile ebole engcwabeni kunangako la mandla adlisa ubomi ayehleli phezu kolo thuba
Hallelujah!
Hallelujah! Lo mvuse uKristu kwabafile ngokunjalo wenza uphile umzimba wakho onokufa. Eliya phaya kudala Elisha noEliya. Khumbula laa ndoda ifileyo laa mprofeti ezaliswa ngamandla adlisa ubomi lele engcwabeni ebole waphela kwakho angako amandla adlisa ubomi ngokokude bathulele indoda efileyo kuye yabuya yadla ubomi. Wayesakwazi ukubeka izandla phezu kwabagulayo wayengakwazi amen antsolo wayekhumbula siyinyama yenyama yakhe uyesu kristu siyinyama yenyama yakhe namathambo amathambo akhe ow akukho ndlela yakuphuma kuloo nto siza kuvuka kuphelele apho ke uza kuvuka kuphelele apho ipaska ithetha okungapha yakwesithethe nje isenjalo ngoku ngokuze imizimba yethu idliswe ubomi kunye naye kwaye sihleli kwiindawo zasemzulwini lo mzimba ke usenokubalela elwandle usenokubalela emhlabeni mhlawumbi usenongazali necephe luthuthu kodwa uza kuvela kuba umoya wayivusayo inkosi yam kwabafileyo udlise ubomi lo mzimba unokufa udlise ubomi umzimba wakho onokufa kwaye thina sizindlalifa zakhe zovuko lwakhe i-inshorensi yakhe yobomi obungunaphakathi endithetha ngawo kangaka uyazi akumangalisi uba abe wathi musanukoyika wayemele ukukwazi kuba njengoba upawulos wathi kufa luphi na ulamvilo lwakho ngaba luphi na uloyiso lwakho ndizaliswe ngamandla adlisa ubomi makubulele kuthixo sinika uloyiso ngenkosi yethu uyesu kristu ewe mhlekazi amandla adlisa ubomi ow bet udla ubomi ngona phakathi kanaphakathi isekwanguye izolo namhlanje nangona phakathi amahebhere ishumi nesithathu isibhozo qaphela umesiya ongumthanjiswa unjalo nomtshakazi wakhe ongumeyisi yabona ongumthanjiswa qaphela ukufa akuwemisi amandla adlisa ubomi kathixo ukufa akunakuwemisa xa unawo angunaphakade akukho nto iyakuwemisa akunakwakhonxa akunakwakhonxa kho nto unokuyenza ngawo uphila ubomi bakho naloo nto ayinakuwemisa asenjengokuba yenjalo qaphela umosi uzaliswe kakhulu ngaloo mandla adlisa ubomi uyintoni wayengiprofeti eleza kuye ilizwi wayeyincenye elizwi wayelilizwi laloo mhla ingaba njalo emva kokuba wayefile amakhulu asibhozo eminyaka phezu kwendaba yotshintsho wayemi apho kunye noeliya ngaba mnjalo amandla adlisa ubomi ukufa kungeke kuwasuse hayi hayi ndiyakuwavusa kwakhona iingelo zeza zamngcwaba izantsi apho emfuleni wayesele ebolile kuphelile ngayo amathambo akhe ayephelile nayo yonke enye into kodwa amandla adlisa ubomi ayesekho apho amdlisa ubomi amnyuza yayinguye lowo emi apho qaphela uthi ngaba mnjalo mzana mfranam emva kwamakhulu asibhozo eminyaka ow bethu uba ungafunda kumateyu ndinaso isibhalo kumateyu amashumi abini ananye ungasibhala usibeke xa bathi bonke abo babephaya kudala abo babekholwa ukuba uyakufika ibhayibhile ithe apha emva kokuba wafikayo babelele emhlabeni amandla adlisa ubomi ayephezu kwabo baye babeyinxenye yakhe abo bangcwele babeyinxenye yakhe ngokuba babekholiwe kuye akuthethwa nje babenabo obo bomi ngedini elanikelwayo legusha isitamagushelo esasingenakuvisa moya wegusha ubuyele phezu komntu kuthiwani ke ngoku ngomoya womntu uthixo ngokwakhe uphezu kwakho yabona nangakanani ukudlula kulawo amandla adlisa ubomi kodwa kwaungesicamagushelo sesona esanikelwayo esimvana singumzekelo oko sinako thina akungomzekelo kuluqobo lomzekelo soyika ntoni Waye abo bafo babe nomzekelo kuphela ukhona kuvuko lwakhe beza behla baye engcwabeni nyinawo njengoyobi baya kudala phansi kokuxinzeleleka okukhulu kwakhe bethu yonke into ethatyathiwe kuye umtyholo wathi mandifumane yena ndiyakumenza kuqalekisa ebusweni bakho waze ke wakhululeka wathi ungabuthabathi ubomi bakhe waze wenza yena konke ngobomi bakhe nenkosikazi yakhe yamjikela yathi umphefumlwayo ube ngowasemzini kuye ngamanye amazwi yona yayingafuni ukuba nanto yakwenza naye yayingabonakali ngathi isamthanda yamtyhalela kude nje yobi uyoyikeka kutheni ungamqalekisi nje uthixo ufe wathi uthetha njengesidingekazi somfazi ow bethu yabona wabambelela kanye koko wayenako ngoku wayengumprofeti wathi andingomoni ndinikele ngelo dini kubonelelwe ngalo amen wayesazi ukuba wayemiphi na wayephezu kwelizwi akunamsebenzi noba babesithini abanye wayelapho kanye kwilizwi ngoko elo lixa likhulu lumangalisayo wathi uthetha njengesidingekazi somfazi wathi yinkosi enikileyo yinkosi ekuthabathileyo kuba malibongwe igama lenkosi wathi ndeza kweli hlabathi ndingenayo nanto ndeza apha ndize ndiyakuphuma kwangaloo ndlela malibongwe igama lenkosi ehleli apho aphukile ngamathumba abantwana bakhe befile bethwe bubuhlwempu nabahlobo bakhe bemjikela amalungu ebandla lakhe nayo yonke enye into ezikrwempa nge kwaye wayelusizana ludwayinki akukho namnye kunoseleke wangena kuloo nangoko abambelela kwelo lizwi wayelukhozi ow bethu awunako ukuvala amehlo alo lonke ixesha hayi hayi kwangoko limi kwelo lizwi kwenzeka ntoni isibhakabhaka sabuya umva iindudumo zaqalisa ukugquma imbane yaqalisa ukulanyaza waze uyobhu wakhangela phezulu wabona umbono wathi ndiyazi uba umhlawulelo wamhleli yaye ngemihla yokugqibela uya kuma phezu kwalo mhlaba nangona emva kokuba impethu ziwutshabalalisile lo mzimba amathambo hambi nako konke loo mandla adlise ubomi ayakuba ekho ndiyakuzibonela uthixo endiyakumbona ngokwam amehlo amaya kumbona engenguye umbi ngaba kunjalo nangona emva kokuba ulawulo luya kutshatyalaliswa kunye nam nakuba emva kokuba impethu esemzimbeni wam ngoku ziwutshabalalise uyazi impethu azifiki kuwe impethu sele zikuwe kakade impethu ezize zakho wakhe wayiqaphela loo nto bakufaka kwibhokisi yomngcwabo bayivale ingangeni moya imibungu iyakudla uphele ngendlela efanayo kuba ikuwe uliqela nje le mibungu indawo yokuqala ngaphakathi nakuba impethu zam zinditshabalalisile inyama yam nangoko ndisenyameni yam ndiyakumbona uthixo uya kuba ngaloo ntsasa yovuko ke usuko halleluya umateyu lo mbhali mkhulu amashumi abini anesixhenxe wathi emva kokuba wayevukile kwabafileyo abangcwele betestamente endala abaninzi babo lele eluthulini lomhlaba baphuma engcwabeni bangena kuwo umzi babonwa luninzi ngamandla adlisa ubomi esephezu kwaloo mathambo kaeliya xa kwakungasekho mathambo esephezu koyobi xa kwakungasekho necephe elothuma olushiyekileyo lomzimba wakhe kodwa amandla adlisa ubomi ayeselapho ukuba umoya owamvusayo uyesu kwabafileyo umi ngaphakathi kwakho uyakwenza uphile nomzimba wakho onokufa qaphela ngokukhawuleza ngoku uthi ow ndinqwenela ukuba ndibe ndaphila kudala uphila kwilixa elingcono ngoku ukubani nonke ndibona ndibhala izibhalo kulungile bhala amatesalonika wokuqala isine ishumi nesithandathu ubone ukuba kuhleka ngakanani na yabona abangcwele abo balele kukristu uyakubezisa uthixo kunye naye yabona abangcwele abasengcwabeni bephumile njengoba wayenjalo eliya abanye babe njengokuba wayenjalo elisha yabona abanye babo bayakudliswa ubomi abanye bayakuthatyathwa abanye bayakubasengcwabeni bayakuhamba naye ixilongo likathixo liyakuvakaliswa baze bafele kukristu bavuke kuqala size thina babudlayo ubomi basaseleyo sixwilwe sinyuse kunye nabo siye kuyikhawulela inkosi emoyeni amandla adlisa ubomi kwabaphilileyo amandla adlisa ubomi kwabafileyo kwaloo mandla adlisa ubomi kathixo ayemele kubo babini abaprofeti khangela amagama abo aphantsa into enye uelisha eliya yabona umtshakazi nomyeni omnye kubo ngumnumzana yesu omnye ngunkosikazi yesu uyabona phantsi yayinto enye nje kuphakathi kukayona indoda noyena umfazi yabona ueliya ukhangeleke nendlela ekumelwe ngayo oko apha ngoku uelisha wanyusa ngena kuxwilo emele ibandla kulungile ueliya waze uelisha waphumla kwade kwafika uvuko yabona ufana nje nentaka iswele iimpiko ezimbini ukuze ibe nokuzixhasa yabona ibandla lalimelwe kanye kule ndawo kwabo baprofeti babini Kuba thina sawudla ubomu siya kuba sekho ekufikeni kwenkosi. Asaye kuba phangela abalele ukufa. Kuba xa ixilongo likaThixo liyakukhala, sihlangane zombini impilo. Size sibhabhe simke, haleluya, sibhabhe simke. Kuba intoni? Kwabaphilayo okanye kwabafileyo loo mandla adlisa ubomi asaphila. Qaphela, khumbula, khumbula ngoku. Udliswe ubomi ukuze uzibone ukuba ziyintoni na ezi. Khangela amandla adlisa ubomi walo mhla. Khumbula, sivuselelwe ebomini. Kungekudala kwelixa elidlulileyo ukuze ndincede kwaye ndidinga ukuba inkosi yethu yathi okanye ngupawulos owatshoyo oko uba andibonisa kona andikugodlanga ndikuxelele kwaye kule mihla yokugqibela xa sibona amandla akhe adlisa ubomi phezu kwethu usinike namandla adlisa ubomi ukuze sibone abagulayo bephiliswe siwabonile amandla adlisa ubomi esebenza phakathi kwethu njengokuba enjalo phezu kwabo ngemihla yokuqala yabona abuyisa ngombono nokuvusa kwabafileyo yabona aphilisa abagulayo ngenye imini ndandithetha nomntu othile udonovan with omcintane lo ndiyaqonda ukuba niyamazi nonke ndandizingela mnye naye usiza nalo mfo omncinci ungumfo olungileyo omncinane uhamba apha enkonzweni uyaku ungumhlobo nje olunge kakhulu wam kwaye usandula wathi bendingafuni kukumhlupha ndakhangela yabe indlebe yakhe ijijeke yonke umphakathi ungaphandle ndaze ndathi kunjani donovan ndambamba njengesandla kanje yabe ingumhlaza ndathi donovan yintoni ingxaki kwindlebe yakho wathi andazi mzana branham kumalungana nesithandathu isixhanxa senyanga oko isiya nje ndathi kutheni ungenzanga nto njengaloo nto wathi bendingafuni ukuyenza loo nto kuwe mzalwana branham ndathi uyayazi ukuba yintoni na wathi ndinalo ufifa ndabeka nje isandla sam phezu kwakhe andathetha nelizwi kwiintsuku ezimbini emva koko kwawungekho nomkhwelo yintoni na ngamandla adlisa ubomi yabona ayakudlisa ubomi umzimba wakho onokufa indlebe yakhe yayakudleka isuke ubuchobo bakhe ngebaphalalayo yabona ngewayefile kodwa amandla adlisa ubomi yabona baze ngenye imini xa ndandidiniwe okwam malunga ndathi ukuba wena mfo kungcono ukuqhubele phambili unamashumi amahlanu eminyaka kudala wena ukuba ukho into oza kuyenzela inkosi kungcono ungxame uyenze uyaluphala yabona apho ke ngaloo ntsasa amandla adlisa ubomi afika waze wandivumela ukuba ndikhangele ngaphaya komkhusane ndaze ndandibona nonke ndingaphaya yabona wathi konke wakhe wakuthanda nawo bakuthandayo ubanikiwe yabona ndababona bonke phaa ngaphesheya ngolo hlobo yintoni na ngamandla adlisa ubomi uyohane umtyhili wayezaliswe ngamandla adlisa ubomi owathi wema wabona isiphelo ukusukela ekuqalekile uyisaye wayezaliswe ngamandla adlisa ubomi waze wema wabona imileniyam uphumlo weminyaka eliwaka nayo yonke into amandla adlisa ubomi waye kuba umoya omvusayo ukristu kwabafileyo umi ngaphakathi kwakho uyakwenza uphile nomzimba wakho obuhlungu umzimba wakho onokufa khumbula amandla adlisa ubomi khangela koko sikubonileyo ngaloo mhla amandla adlisa ubomi afikile kuthi ukuza kuvula amatywini asixhenxe yayintoni loo nto ubulumko bendoda hayi ngamandla kathixo adlisa ubomi yabona amandla kathixo adlisa ubomi axelewa ngaphambili ukuba oku kuyakwenzeka yabona amandla kathixo adlisa ubomi enza ukuba ihlabathi likungqinele ukuba kuyinyaniso ingelosi yenkosi ndandixelela yayikho ikwintsika yomlilo amandla adlisa ubomi enza ukuba ihlabathi lingqine ukuba loo nto iyinyaniso kwaye kuloo nto babengazi ukuba yayiyintoni na sabe thina sisazi khangela njengapha yaye inkosi yethu iphaya phezulu yabona yiyo eyavula loo matywina ingawo loo matywina kuba ilizwi likathixo liphela lingukristu yaye ukristu ngamatywina avulwayo kukuthini ukuvulwa kwamatywina ngoko kukutyila ukristu yaye kwa ezo ngelosi sixhenxe ezazimele amandla asixhenxe onke egqityiwe yaye sasingenako nokuyibona loo nto ngabo abayibonayo bawuthatha umfanekiso ingesithi kwaye nguye lowo emi apho umgwebi oyintloko ebonisa kuba yena ungualfa noomega isiqalo nesiphelo kokunjani ukuqonda kalalisa ngamandla adlisa ubomi awenze loo nto kuthi ngamandla adlisa ubomi asenza ukuba sibone ukuza kwakhe ngamandla adlisa ubomi asicwila sikhupha ekufeni sangena ebomini ngamandla adlisa ubomi asinika ukuqalula incingane ukwazi ukuba yintoni engalunganga kuwe nokuba makwenziwe ntoni na yintoni na oyenzileyo nokuba yintoni aingeyo ungayenzanga nokuba yintoni na emawuyenze noba uyaba yintoni na ngamandla adlisa ubomi zizonke ezi zinto inkosi yethu uyesu izaliswe ngamandla adlisa ubomi kakhulu yayingawo ephela ehlangene yayizaliswe ngamandla adlisa ubomi yathetha oku uthabalaliseni lo mzimba ndaye ndiyakuvusa ngeentsuku ezintathu uthetha ngokuba nokuqiniseka kumandla adlisa ubomi uthabalaliseni lo mzimba ndaye mna ndiletempile ndaye mna ndiyakuyivusa ngeentsuku ezintathu kuba wayetheni ukuze athethe loo nto wayesazi uba kwakubhalwe ngaye yabona uba kwakubhalwe oko ngaye ngelizwi likathixo lalingenakusilela ilizwi lathi andisayi kumyekela oyingcwele wam ekuboneni ukubona nomphefumlo wakhe andiyikushiya kwela bafileyo kwaye wayesazi uba amandla adlisa ubomi aya kumvusa ukuze ungabikho neseli enye umzimba eyakonakala wathi idilizeni letempile ndaye mna ndiyakuyibuyisa kwakhona kwiintsuku ezintathu Kuba, yayisiprofeto eso. Ilizwi likaThixo. Kwaye isiprofeto ukuba sinelizwi elinyaniso likaThixo asinakusilela. Kwaye kwayeso siprofeto nelizwi likaThixo lathi uya kumvusa sitsho ukuthi sele sivuswe kade kunye naye. Akumangalisi ukuba abe wathi musanukoyika. Kwaye kubhaliwe ukuba umoya okhoyo ngoku owawukuye ngoku ungaphakathi kuthi ngomdalo uyawuhlisa ubomi umzimba wethu onoku. Musa ukoyika sihlobo, u-S-O-N uphumile, unyana uphumile. Hayi, ngoku khangela kutshintsha, sasikho umntu ngamnye simelwe apho. Kwakukho iingcwele eziphilayo ezazixwiliwe, kwakukho Eliya emi apho, noMoses emi apho, abangcwele abafileyo eme kananjalo bebobabini benamandla adlisa ubomi. Noba omnye ufile na, abe omnye ngazange afe, bonke babelapho, kaphela, oh, khangela kule nto siyibona ngale mihla yokugqibela. Kwaye loo nto inye wayithembisayo kuYohane ishumanesibini ngoku khangela ngokuqinisekileyo abantu bathi uba ngakuba unamandla hayi hayi sifana nje nawo babe kwindaba yotshintsho yabona ngokuqinisekileyo asibangi mandla kodwa thina njengoba benjalo phezu kwendaba yotshintsho babengathi uMoses athi yabona kubandingubani na abafundi bathi yabona kubandingubani na niyazi uba kwenzeka ntoni qaphela babona uYesu esebuqaqawulini nantso kuphela into ebefuna ukuyibona imelwe uYesu esebuqaqawulini kwaye kunjalo namhlanje asizami ukuba ngumntu omkhulu asikhathali noba abantu bathini nangathi igama lethu akukho nto liyiyo ligama lakhe elibalulekileyo ubomi bethu akukho nto buyiyo bubomi bakhe ngamandla akhe hayi amandla ethu kwaye inye kuphela into esithanda ukuyenza kukubona yena esebuqaqawulini. Ingenzeka njani ke loo nto ayezukisweyo ngaphakathi kuthi ngovuko lwakhe olungaphakathi kuthi simbona imelo kwakhona njengoba wayenjalo namhlanje. Niyifumene loo nto yabona umnqweno wethu asikokuba sizukiswe. Umnqweno wethu asilogama lithile likhulu. Umnqweno wethu asikokunyusa nkonzo ithile okanye senze ukuba baye baninzi ngakumbi kwisikolo secawa okanye ukuzama ukungenisa sibarhuqe okwehagu batyale senze izinikezelo ngepati yepicnic okanye singenise abo bagqamileyo abamaqhosha okanye into ethile lolo hlobo asingomnqweno wethu lowo. Umnqweno wethu kukubona yena ezukisiwe. Ezukiswe intoni hayi kuzidla okokwethu kodwa ngaphakathi kuthi ubomi bethu kuqondakaliswe ukuba yena uyaphila ephila ngaphakathi kuthi. Ukuba nokususa isiqu sam endleleni ukuze kube xa uWilliam Branham kungena kucingwa ngaye ukuze nawe kungacingwa nokucingwa ngawe side sibe sinokubona uYesu ezukisiwe phakathi kwethu sibone yena nanko umnqweno wethu ngawo lawo asinike amandla adlisa ubomi oko ke kusinika uvuyo ukwazi ukuba sikunye naye kokubini inyama nethambo lakhe ngokuba ngumtshakazi wakhe nokubona kwaloo ndlela inye yakhe yokungqina iqondakalisa kuthi ukuba yena uvukile ngoku kwabafileyo yabona akumangalisi ukuba wathi musanukoyika kuba ngoku qaphela sihlangulwe nguye ke ngoku sivuswe kunye naye nantso into ethetha yona ipasika ebantwini bavuswe kunye naye qaphela ngoku sinomoya wakhe ngaphakathi kuthi oko kukhutshwe kwisiqinisekiso sobunini soko kuhlawulwe ngokupheleleyo hayi awuthi ke ndiyathemba ukuba ndiyakuphumelela sele uphumelele hayi ndiyakuphumelela sele ndiphumelele andizange ndiphumelele nguye owandiphumelelelayo yabona hayi mna nguye ke mzana uBranham bathi andikhathali noba bathini na nguye lo waphumelelayo esenzela mna nantso into endifuna yona endiyikhathaleleyo ndifuna nje ukubona yena ebonakalalisiwe ungayenza njani loo nto uya kumbiza edla hayi ungaphakathi kuwe yabona ungaphakathi kuwe ke ngoko nkosi kuba nje ndinokususa endleleni ungabonakalalisa okwam ungayenza njani loo nto wena ngokuba wamisela ukuba kube njalo bonke andinike bona ubawo baya kuze qaphela uzuka ngabo bonke obo buganga buqokelelwe kunye nathi ngoku ngale ntsasa owu ndicinga ngelaa culo ngaloo ntsasa yovuko xa iintambo zaphulwe siyakuvuka halleluya siyakuvuka niyakholwa loo nto siyakuvuka sikuye siba yinxalenye yakhe ipasika imfihlelo etyhilweyo kathixo njengokuba yayiyo ngoko yobomi emva kokufa singabaphilileyo ngoku ababekhe bafa kwisono nezibhetho itywina lenene lepasika likwaphule ukufa ebekusingqongile ndaye ndingophilileyo itywina lepasika ekuqalekeni laphula itywina loburoma itywina lepasika awayetywinwe kulo abantu ke xa besifa kwakuphelile kodwa waphula itywina waza watyhila imfihlelo Engoku uThixo ngomoya wengcwele wakhe ulaphule itywina elingqonge ubomi bethu. UKristu ke utyhiliwe njengoko ephila ngaphakathi kuthi kuba ngoku sidliswe ubomi kunye naye.
Oh, iphepha nephepha.
Hallelujah. We shall rise, amen, on that resurrection morning when death's guards are broken. We shall rise, hallelujah, we shall rise. Oh, aren't you glad?
Oh, awuvuyi wena.
I'm so glad.
Ndivuya kakhulu mna phaa kudezantsi phaya kwishedana indala yamalahle ngenye intsasa amatywina avulwa ndaye ndavuswa kunye naye isidalwa esitsha. Amandla akhe adlisa ubomi. Unyana uphumile. Kungekudala kwixesha elidluleyo ndabaliselwa ibali malunga nomlobi. Umfothile waphuma waqesha umlobi wakudala ukuba amkhuphe baye kunxweme lwaseNtshona. Baphuma ke ngaloo ntsasa ukuba kukho kuno wakhe waloba phaa ngaphandle intlanzi incinane yesalmon kuba niyazi ukuba ukuqhubeka ntoni na. Kubakho inkungu ngokoyikekayo phaa ngaphandle. Ndiyambona umzalwana wam umncinane u-Eddie Piskel umsiko wamabandla kumandiya phaa ngaphandle kwaye sakhe saloba okwethu ngaphandle kuloo manxeme. Ngoko loo mlobi wayeluhlobo loqalayo uyazi waya kuloba kwaye babe bangene phakathi balindele ukuba kuthi qhekeusa uyazi kwaye bangenawuliva ixilongo lenkungu kwakhona. Waze loo mlobi wothuka kakhulu wathi uthi siyangena elwandle kakhulu heyi wothuka kakhulu wathi hlala phantsi nyana hlala phantsi. Umlobi omdala wazola uyazi wayazi into wayithetha ngayo wathi linda nje lide ilanga liphume ngoko siya kubona ukuba siphina. Uthi ndifanele ukuba ngumbuyisile umbhaptizi wakwamoya. Linda nje ilanga liyaphuma siya kubona ukuba siphina. Yena ulilizwi linda nje ude ubone ilizwi libonakala lisiwe likhanya phezu kwembewu isikhwebu sokuthangathangiswa siya kubona ukuba siphina. Niyamthanda ndicela uxolo ngokuba ndinigcine ixesha elide kangaka. Bangabi kuni abaza kulalisa kusihlwa nje. Oh, nize nibuye kwakhona ngoko ngolu rhatya yabona malunga nentsimbi yesixhenxe. Ngaba beninayo omnye umntu? Masithobe iintloko zethu. Ingaba ukho omnye apha okanye abaninzi abangenawo la mandla adlisa ubomi kuni? Unyana ukhanyile kuyo yonke indawo kwaye nihleli kulo mnquba niphulaphuleyo amakhasisi ashicilelweyo ukanti umoya uzange unidlise ubomi nide nibe ninokulandela ilizwi likaThixo. Ukuba kuni bafazi nakuni madoda ningathobela lonke ilizwi awalibhalayo. Oh, yinto eyingozi leyo. Bekuya kuthini ukuba bunokuba yimbewu efileyo kungekho bomi ngaphakathi kuwe? Kodwa kukho into ethile ngaphakathi kuwe ekuxelelayo. Ndifuna ukuphuma ngale ntsasa. Ndifuna ukuvela kule meko ndikuyo. Andifuni ukuba yimbewu nje efileyo ndishiywe eluthulini nokwimithi etyekezwe ngamanzi. Ndifuna ukuphuma. Awunawuphakamisa isandla sakho uthi ndithandazele mzalwana. UThixo akusikelele, uThixo akusikelele. Bethu khangela izandla. Akho ndawo yakuba ungabisela esiguqweni. Le nto siyibiza ngokuba kubisela esiguqweni abantu bayeza bangqonge isibingelelo. Andithandi kakhulu phofu. Loo nto yongezelelwa nje kwibandla ngemihla imvuselelo yobuyisile yabona. Ibhayibhile ithe bonke abakholwayo yabona baba likho iqula apha lizele ngamanzi lilindele nabani na osele elungele ukufa kwisiqu sakhe. Ngoku usenokungcwatywa ngamaxesha amaninzi egameni lenkosi uYesu kodwa ingekabi bubomi loo mbewu yabona ayisayi kudlisa bomi. Hayi hayi, ubhaptizo lwamanzi lufana nombehle ohla uvela ezulwini. Ungayiwela imbewu kodwa kungekho bomi apho ayinakuphila. Kodwa ukuba olo bhaptizo lwenene lwamanzi lokufa kwisiqu sakho ube ulungele ukufa uphele kuyo yonke into wakhe wayifundiswa ngeemfundiso namahlelo embaba izinto eziphaseneyo nelizwi uze uhambe njengonyana okanye intombi kaThixo ube unyanisile kuloo nto entliziyweni yakho ukhangele ukuba yintoni na eliyakwenzela yona olo bhaptizo lwamanzi ngale ntsasa. Ngukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe iziphoso zenu izono zenu naye niyakusamkela isikhwebu umnikelo wokuthangathangiswa. Niyakwamkela undoqo umoya oyingcwele kuba idinga likuni nakubo bonke kuzo zonke izizukulwana liyakuya. Bawo Thixo ndithethe into ende ndathabatha ixesha elininzi labantu kodwa Nkosi Thixo akukho kupheza kuloo nto. Kukhangeleka njengokungathi unokuyeka uhambe umke uphumle uphinde ubuye.
In a dying world,
niphila kwihlabathi elifayo phakathi kwabantu abafayo sinomyalezo wobomi sikwa nobungqina bophixo othandekayo siza kuba ngababhubhayo kube kanye kuphela kuyakuba yintoni ke ukuba siliyekile eli thuba lelidlula kuthi iintliziyo zethu ziyavutha imiphefumlo yethu iyavuya ngaba bathe bangena kwaye baninzi apha bawuvayo lo myalezo ngale ntsasa ewe mabini kungenjalo mathathu amakhulu aphakamise izandla zawo bafuna ukukholwa nkosi o ngokuqinisekileyo loo mbewu ayifanga nkosi ube nokuziphakamisa kanjani izandla zabo ngolo hlobo ikho into ekhoyo o uthixo ubuntu obudala yinkosikazi kayobi imi apho isithi o kodwa nkosi makathi uyobi elo kholwa angene ngale ntsasa afe ngokuphele angcwatywe apha kolu bhabhizo lwamanzi amathontso ombethe avela ezulwini lizwi likathixo elithi liyakuhlamba lisuse sonke isono lisixolele ubhaptizo egameni likayesu kristu kusenzelwa ntoni uxolelo lwezono izono zicinywa egameni likayesu kristu wangangoko bawo wanga ukuba bayagula banga bangahamba bephilile banga ukuba bazizilima banga bangahamba baphume phantsi kwamandla kamoya oyingcwele ukuba bebengaboni banga bangahamba baphume behlanjwe becocekile ukuze ubuxhakaxhaka ngokungena phakathi undoqo owenza into isebenze ehle vela ngasentla umoya oyingcwele ubaxile umke nabo nkosi udlise ubone umzimba wabo onokufa ngoko siyakuva ilwimi zenene ezintsha amandla kathixo uthando olungenambaliso ubabalo olufayo nobabalo oluphilayo nokristu ovukileyo umzimba umtshakazi emele yena phezu komhlaba bawo bangabakho baziphakamisile izandla zabo mna ndishumayele ilizwi ngoku bawo bamkele ndiyathandaza egameni likayesu kristu ndicela oko amen niyamthanda akamangalisi yena nanelisekile kukuba inxenye yolo vuko lwepasika kukuba uvuke kunye naye phakamisa isandla sabo ubalelwe phakathi bantwana nabam njengokuba upawulos ebenokutsho hayi ngokuzama ukulinganisa yena kodwa uthando ndiyanithanda ndivuthuza ezindleleni nakuyo yonke into ukuba ndize apha ukuze ndibe nokuthetha nani ndinyuka ndiphuma entlango ndinqumla kwimifula enekhephu njalo njalo ukuze kufika apha vabha ngenqwelomoya sikhuba sinqumle ilizwe ukuze sibe nokuhlangana sinothando omnye komnye sinamalungu omnye elelo omnye ningake nimvumele usathana nixelele ukuba kukho nto niyiyo ngokuba lilungu omnye elelo omnye siyinxenye yakhe kwaye singabemi kunye kwobo bukumkani sixhamla ezifikelelo kunye zovuko ke ngoku yabona ngoku sele ungovukileyo xa uthi bamvusayo wavusa wena unyana ngoku phezu kwakho nje yaye ngoku ukhulela ekubeni kubomi obudubuleyo njengokuba enjalo yena ukuze ube ngovukileyo ngokupheleleyo ngalo mhla wokugqibela oko unokuba nako unako ngoku wazi kuba umphefumlo wakho utshintshiwe awutshintshwanga umzimba wakho uze ngokuthobela lona akunjalo ekuthobeleni ntoni ibandla ilizwi lona libubomi ngokukhona ngoku uvusiwe kwabafileyo yipasika kunye noyesu kunye nam yipasika kunye nawe noyesu kwaye yipasika kuwe mna kunye noyesu sisonke kungenjalo uyesu wena nam sisonke sivuswe kunye kwaye siyakuphuma ngomhla wokugqibela nakuba umoya wethu uyakuyishiya imizimba yethu kunokuba imizimba iyabaluthuli ngaye eluthulini ngatsha iphele ngasemazantsi kwinsonzobile yolwandle ibhayibhile ithe ingelosi yasigalela phezu kolwandle sayo yathi yonke into eyayifele apho yaphuma akukho nto inokusifihla okanye isahlule kuloo thixo simthanda ngokugqibelele kangako owathi wasivusa sikunye uthixo anisikeleyo ndinigcine ixesha elide apha ukuba ubantu basekho kulaa mnxeba ngokuqinisekileyo ngama-50 ngomzuzu bahlawule ngenene ngale ntsasa kodwa ndikwazanga nje ukuma ngalaa yure kuye kwanyanzeleka ukuba ndiqhubele phambili ngoku inkosi ithandile ndiza kubuya kwakhona ngokuhlwa ukuza kuthetha nani kwakhona ukuba ndinoba nako ke ngoko ninonke ndiyathemba ukuba asikho okanye hayi asisekho emnxebeni hayi asisekho emnxebeni niyazi nonke ukuba ndiyaphi na anazi eafrika ndiye ndabiza ithuba elide iminyaka ndizama ukubuyela khona ngoku umbono umoya wenkosi uyilungisile indlela bathe xa bathe abo bantu balusizana belo lizwe bawuva uba ndikwazanga ukubuyela ngexesha elidluleyo xa ndandilapho awaphantsi emhlabeni imini nobusuku bakhalaza, bakhala, besithi inkosi senze ntoni, amawaka abo. Abo bantu kungakholwa nokuba banawo umphefumulo, yabona? Baze bakhala, bakhalaza, baze balile. Ningakhe nithumele lizwi kwangaphambili, ninceda ningenzi njalo. Yabona, ukubala visa kungenzeka ukuba iphumele apho ize ingene loo nto phakathi kwawo balungiseleli. Banganimisa kanye kuloo ndawo. Kunyanzeleke ukuba ndingene njengomzingeli. Ndiza kunyuka ndiye kulaa kumkanikazi wezisa ishumi elinesixhenxe leenqwelo zikaloliwe wazihlisa weza enkonzweni. Kuyakunyanzeleka ndinyuke ndiye kuzingela kumhlaba wakhe. Kwaye ndiyangena, ipaspoti yam nayo yonke into endibiza njengokuba ndingumzingeli, hayi inkonzo yokholo. Ngoko kuyabakho omnye umzalwana endiya kuhlangana naye athi, kutheni ungasiqhubela inkonzo encinane nje? Amabala amakhulu ezemidlalo esele ehlawulwe. Abayazi nokuyazi loo nto. Thandazani ukuba intando kaThixo ingabi nakuthintelwa. Ukuba umphefumlo wam othe walilela iAfrika ukusukela oko ndimkayo, ndanga ndingakwazi ukubuyela khona kwakhona ndize ndiniphathele umyalezo wenkonzo enkulu. Ndiyaqonda ukuba ndiyikunibona kwakhona ukususela namhlanje ndike ndibe ndibuyile. Ndiyahamba kwiintsukwana nje ezimbalwa ngomhla weshumi kuMeyi. Ndiyakundithandazela. Kumbula, awuzazi ukuba zingxaki zinina ude ufike apho amaxhwele kuyo yonke indawo nokungcola. Ungacingi uba bayazi into abamabayenze, yabona? Wayekungcono uba uyazi into othetha ngawo xa umi phambi kwawo. Kodwa ndiyamazi endikholwe nguye kwaye ndiyisekile ukuba unako ukugcina oko ndimphathise kona kude kube yiloo mini. Ngoku kho uhlobo oluthile lwetshefu olulapha. Thixo othandekayo, njengoko lo myalezo ngale ntsasa ovuko ndibe mna ndimi apha, Nkosi, ndiqondakalalisa ngelizwi ukuba loo mandla adlisa ubomi akumntwana okholwayo. Ngoko ke ngokukholwa ngokholo uba loo mandla adlisa ubomi abuguqule ubomi bam. Baye aba bantu bayakholwa, Nkosi, yaye abutshintshile ubomi babo. Siyathandazelana ke. Ndibeke izandla zam phezu kwezitshefu ukuze wangawuThixo wamdlisa ubomi uYesu Kristu wamnyusa kwabafileyo. Waze lo moya wamvusayo kwabafileyo wabe uhleli kumzimba wethu, umoya owawuphezu komzimba kaElisha owathi emva kokuba wayefile kungekho nto ingamathambo kuphela abe enamandla adlisa ubomi kuwo. Izandla zabapostile zazinamandla adlisa ubomi kuzo. Iingcinga zabapostile, ukubona kwabapostile, iilwimi zamakholwa zonke zazinamandla adlisa ubomi. Ngoku angamandla adlisa ubomi njengoko ndibeka ilizwi phezu kwabo nezandla zam ukuze zimele onawo ngoba balo lo mandla adlisa ubomi angadlisa ubomi ngamnye kule mizimba igulayo baze baphiliswe Thixo ngegama likaYesu Kristu. Kwanga ungenziwa ngenxa yezitshefu kuphela ko ngenxa yabo bantu bangaphandle esifeleni wonke umntu obulalekayo. Abo bantwana abancinane, abantu abadala nantoni abayiyo angaloo mandla adlisa ubomi angabaphilisa khona ngoku egameni likaYesu Kristu. Amen. Bangaphi abanawo amandla adlisa ubomi? Ngoku beka izandla zakho omnye komnye. Uba loo mandla adlisa ubomi angaphakathi kuwe, ngoku inye kuphela into enokwenza iwathintele kungakholwa kwakho. Umfazi othile wachukumisa ingubo yakhe waze waphiliswa. Idoni lomroma latixela kuye ebusweni laze laya ezogweni, yabona? Ngoko kwaku kuxhomekeke ekubeni uphi na. Niyakholwa iloo nto? Niyakholwa iloo nto? Ngoku ndifuna ukuba uthobise intloko yakho, nithandazelane. Thandaza, thandaza nje uphumelise ithi nje, Nkosi, lo mntu, yabona, thandazelanani nje. Thixo othandekayo, senza oku egameni likaYesu Kristu, igama ekuphela kwalo elinikiweyo phakathi kwabantu esiya kufundiswa ngalo okanye siphiliswe. Aba bantu bangabemi kunye bubukumkani, bangawo banamandla adlisa ubomi. Wavuselele kubo, Nkosi, khona ngoku. Waye wanga umoya ungasuka kukhozi uye kukhozi, usuke kwilizwi uye kwilizwi, ide inzaliseko kaYesu Kristu yenziwe ibonakale kumzimba ngamnye kule, ukwenzela okwenyama, okomoya, okanye nayiphina intswelo bebeswele yona. Njengoko sibeka izandla omnye komnye egameni likaYesu Kristu.